Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango tokera kwa gahindura ati muriganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare mose yaganye intwaro yacu ni demokrasi iganye bitano tutapangura nimosho twigobo turikera vuba niduteze igihugu n'ubwitanize
nibiriye mu iteme nihurukira mu igabano ntabazo zikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho.
Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare mose yaganje intwaro yacu ni Ijane vitano utavangura Nimusho tibobo tulikera kuba Nizuke vijitu kuno pita nize
Maburu chieri munga vifuga Yesu randu mucho kuchinyi nguro Kuba kumucho kuro herana Tuwebri wese kwishira kizana Mase kuba chire kuki yonge Muri demokrasi vira macheta
Mamare mose iraganje Umaru ya tuni demokrasi Ijane vitano utavangura Nimusho tibobo itera kuba Nizuke vijitugu nukita nize
Umona rguwa tuni nyavu tatu Namzuge tutu tarese jatwa Uzaruba na mona mananiza Na maga mone kotu zuzanya
Mamare mose iraganje Umaru ya tuni demokrasi Ijane vitano utavangura Nimusho tibobo itera kuba Nizuke vijitugu nukita nize
Dufite vyinshi duhuriyeho Turi muri mbuto zidutandukanya Bose amenye ko nkunda ababara Tubabazane na mbere kirimo Maze twubakire ku bwiyunge Muri demokrasi zira amacenga
Rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro
Ihuriro nyarwanda nyamigawe Nyamamare mose iraganje Intwaro yacu ni demokrasi Ijane vitano tutavangura Nimusho tibobo turikera kuba Niduteze igitugu n'ubwitanize
Ndi Rusarikana makuza zisobitse inkeragutabara ya Kanyandekwe Ndi Rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda Yo maranira amahoro sinishinga amagambo.
Radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi wa mbere ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'2021 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za radio itahuka bakunze ba radio itahuka rero turi kwa mbere reka dutangire turiseguraho ikiganiro cyacu ko kitabashije kuba ku cyumweru kuko twagize izindi nshingano n'ibindi bintu byo gukora bityo ikiganiro cyacu nticyabasha kuba ariko ntago tubibagirwa niyo mpamvu twahisemo kugikora uyu munsi kugira ngo tubane namwe kongera dusubira inyuma tureba uko cyangwa dusubira n'imbere uko buri wese yashaka kwifata tureba muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda umunyarwanda ameze gute Nyarwanda hagaze gute cyane cyane muri bihe bya COVID muri bihe bya guma mu rugo guma mu nzu guma mu cyumba ahagaze gute umunyarwanda yifashe gute afashwa te na buriya butegetsi yoboye u Rwanda kariya gatsiko kayoboye u Rwanda gakomeje gutsikamira umunyarwanda uko bwije n'uko bukeye kariya gatsiko gakomeje gufata mu ijosi umunyarwanda kakamushyiramo umugozi mu ijosi kakamuhambira dore ko umunyarwanda atakigira ubuhumekero umunyarwanda nta majyana amazi umunyarwanda nta mashyino mu mudiho umunyarwanda ni nyaguhera kuzageza ryari abanyarwanda baratimbagurwa abanyarwanda barahumdagurwa abanyarwanda baravunagurwa imigongo abanyarwanda baravunagurwa amaguru baravunagurwa ibirenge ngo nabo ngo nicyo twita ngo abayobozi nyine bo muri ako gatsiko birumvikana si umunyarwanda utakigira uburenganzira bwo kubaho umunyarwanda utakigira uburenganzira bwo guhumeka umunyarwanda utakigira uburenganzira kutwe nibura bizageza hehe bizagarukira hehe abanyarwanda rero ni mwebwe muhaguruka mukirwanaho ni mwebwe mukwiye kureba ikibakwiriye kandi kibashimishije akaba ari cyo mwarwanira ariko cyane cyane murwanira ku burenganzira bwanyu cyane cyane uburenganzira bwanyu bwo kubaho nibura uburenganzira bwo kubaho n'uburenganzira bwo guhumeka bakunzi ba Haidita ukarero rekane kwizimba mu magambo tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu
ndakumva neza cyane Chantal nawe uranyumva
yego ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema
yewe urakoze ndagushuhuje ngasuza na Serge mufatanya kubanga rw'ibyuma ngasuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye baba mu Rwanda imbere mu gihugu n'abari hanze yarwo ndasuza kandi abayoboke b'urunyarwanda RNC abari hose ku isi n'abandi bose abarwanashyaka abandi mashyaka yose aharanira demokarasi aharanira impinduka n'abantu bo muri sosiyete sivile nabo turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya 26 z'ukwa 7 2021 tubafitiye ikiganiro kirimo kigizwe n'ingingo enye ingingo enye mbere y'uko nzibabwira reka mbanze mbahe abo dufatanye ikiganiro mbanze basuze mbadukuba abo twumva mbaduko yari yatse ko bamuha linki ntaga ugomba kuba atarageraho ariko mukanya ubuhenda baba bagezeho rero ingingo zacu rero dufite muri iki kiganiro turahera ku ngingo za buriya butaka bugizwe bwa hegitari ebyiri n'ibice bine Kagame yahaye uriya munyanigeriya ni ikibazo gikomeye cyane murabona ko mu Rwanda abantu barataka mu Rwanda abantu baramburwa ubutaka barasoreshwa ubutaka mu buryo buteye ubwoba ariko ku rundi ruhande Kagame umwami w'u Rwanda arafata ubutaka akabugabira abashaka cyo ni ikibazo turi busuzume mu ngingo ya mbere cya kabiri turi burebe ni ikibazo cy'ubukungu kimeze nabi aho FMI igomba kuba ihagaze hejuru hari irimo kotsa igitutu leta y'u Rwanda ndetse ubwo nta n'inkuru zanditswe na Himbara tugerageze ku gusesengura gakeya aho bavuga ko imfashanyo zatsinze kugera mu Rwanda Kagame akagira ibibazo byo kwishyura imyenda ndetse ngo atangiye kugenda arahira bamurahiza nko kumurahiza ngo atangiye agomba kubumbura ibitabo noneho hahandi yajyaga biriya bigo bya leta byose yajyaga yibiramo baramutegeka kubumbura ibitabo kugira ngo barebe byakoreramo kandi yarabyemeye avuga ko ibigo bya leta bizajya bitanga raporo y'ukuntu bicunga umutungo wa leta na leta ikagitanga raporo bigaragara ko ibyo abanyarwanda basabye kuva kera bashaka umucyo mu byerekeye gucunga neza umutungo wa leta bari barabitwimye ariko kubera ko noneho Kagame yafashe imyenda myinshi irengeje urugero none abamuhaye imyenda bakaba bamuhagaze hejuru ni umuntu yabyita ko ari kumuhagarara hejuru n'inkota zo ngo barimo kumutegeka ibyo bashaka byose nawe akabyemera tukaba twizera ko wenda mu minsi mike tuzabona ha hantu hose yajyaga yishe amafaranga tuzahamenya naho yajyaga yibira ibigo byose yajyaga yibiramo byose bizajya hanze tukabimenya ingingo yindi turi buganireho ni ikibazo cyaguma mu rugo turakigana ko ni ikibazo gihangayikisha abanyarwanda hari inkuru ivuga ko ngo mu Rwanda za virusi zose zo ku isi zahuriye mu Rwanda ngo hari n'indi bataramenya ubwoko bwayo itazwi turareba rero uko bihagaze iriya guma mu rugo bongeyeho iminsi itanu iyo minsi itanu irahagije ni mikeya ni myinshi bizagenda bite turabireba mu kanya hari indi nkuru batweretse u Rwanda runenga Ubugande yego ntabwo rero bayanditse ariko basa nkaho iyo nkuru bayisubiramo basa nkaho bavuga ko Ubugande busesagura ngo bukagurira abadepite barwo amamodoka ahenze cyane ngo kandi ubugande butarabasha kugura inkingo z'abaturage mu Rwanda mu Kinyarwanda bavuga ngo kimuga ngo cyasetse urujyo turareba neza niba koko ubugande ariko busesagura kurusha Rwanda niba ari ubugande rwutitaho nuko butita ku kibazo cy'abaturage kurusha u Rwanda turebe niba ugomba gusekundi nuwe reka mede cyangwa ndebe niba mbaduko yabahari mbaduko wabukumva
ndahari Edouard uranyumva
uri ndakumva mbaduko wafatije amana ugasoza batwumva
urakoze cyane ndahari nakereho gatoya ariko ndahari ya urakoze niwe mbaze gusuhuza umuyobozi w'ikiganiro ngushimira nkanashimira Madame Chantal ushoboye kunshyira muri studio nkanashimira nkaramutsa umuyobozi mukuru wa communication Serge hanyuma nkaramutsa n'abandi bose bashobora kuza mu kiganiro twahaburira nkaramutsa n'abandi bose baduteze amatwi babwira ngo nizeye ko turagira ikiganiro cyiza urakoze cyane
urakoze rero reka duhere kuri ingingo yacu ya mbere ni turahera kuri ikibazo cya buriya butaka Kagame yahaye uriya munyanigeria ngo wicutiye nubwo yareke ngo abaminisitiri ngo hari umuminisitiri wasabye yuko ngo ubutaka bwakwegurirwa uriya muntu ariko tuzi neza ko abaminisitiri bo mu Rwanda nta n'abadepite nta gaciro bafite urumva ni Kagame buriya wabikoze kuko mu nkuru yayo mugiye ko mbavuga neza yuko uriya mugabo ari inshuti ya Kagame ni umuntu nta nubwo ari n'umukene mwabonye ko ngo asinya amakontra ya akomeye cyane gutegeka ngo ikipe ya basketball muri Canada ni umumiliyoneri afite amamiliyoni y'amadolari ni umumiliyoneri ntabwo ari umukene akaba ari inshuti magara ya Kagame ngo yaba ngo yarabafashije kubaka ibikibuga n'ibiki byose ariko icyo tureba eswe Kagame afite uburenganzira bwo gufata ibintu umutungo w'igihugu akaba umuntu w'inshuti kuba ratubwiye ko ari umuntu w'inshuti ni ikibazo gikomeye muzi neza ko hari abantu benshi mu Rwanda ubu ngubu kandi birimo kwigwa ko mu minsi iri imbere ububasha bwa perezida bagomba kuzabugabanya cyane ububasha bwe bakabugabanya ku buryo atazongera perezida wa repubulika mu minsi iri imbere mu Rwanda atazongera kujya yigira kara akajya ngo afate ibintu aba yajya kugura amadege nta muntu abwiye avane mwa yashyire ku mufuka afata ibintu bya leta bitangwa ashaka ibyo bintu birarangirana na Kagame ntabwo bizongera kubaho impamvu mbivuga ni ukubera iki murabona ko buriya butaka yahaye uriya mugabo n'ubutaka bwa leta mu Rwanda hari ikibazo cy'ubutaka hari abantu benshi bamburwa ubutaka hari abaturage n'abandi bantu bakomeye bose bakamburwa ubutaka abantu barasoreshwa ubutaka mu buryo bukomeye cyane turabireba muri iyi nkuru turayifatanya n'iriya yikabwa ivuga ko umusenyeri waho nawe arimo gusa nkaho ateza ubwega avuga ko atabasha gusorera ubutaka bwa diyosezi ya Kabwa ikubera ko birahenze cyane kandi ubutaka bukoreshwa mu nyungu z'abaturage mu buryo bwa sosiyali butagomba gusorerwa donc ikibazo cy'ubutaka kirakomeye cyane mu gihe hari muri banyaye muri abantu barimo kuboroga n'abaramburwa ubutaka nabo ni ibibanza bari kwamburwa ariko umuntu Kagame agafata ubutaka bungana kuri hegitari ebyiri mu mujyi wa Kigali ni ibintu n'ubutaka buhenze cyane namwe mwibaze niba buriya butaka yarabutangiye ubuntu koko impamvu ariko revision ni ruswa ikomeye cyane ndabona babanje kutubwira kuri uyu muntu w'umunigeri yabuhaye ari umuntu w'inshuti ye icyo ni ikibazo kubona umuntu uvuga ko ari inshuti yawe leta ukamwegurira ibintu bya leta ahandi harimo ikibazo nta nubwo yamenye niba yarabumweguriye cyangwa se ari ibintu baguranye ashobora kuba afite ikintu yamuhaye akaba amwituye buriya butaka ubumva rero ni ruswa ikomeye cyane ikindi reka tubanze turebe agaciro ka buriya butaka daboro murabona ko buriya butaka bwa hegitari ebyiri n'ibice bine buriya ni metero kare ibihumbi makumyabiri na bine mubyumve neza kuko hegitari ni metero kare ibihumbi icumi donko metero kare ibihumbi makumyabiri na bine mu mujyi wa Kigali zifite akahe gaciro hari inkuru yanditswe reka nze nyibashakire inkuru yanditswe na mushimiye ndakubona ko uri waje ndaguha ijambo mu kanya hari inkuru yanditswe reka nze nyibashakire inkuru ivuga ibyerekeye agaciro k'ubutaka mu mujyi wa Kigali noneho turebe agaciro ka buriya butaka Kagame yahaye uriya munigeriya nako yaramugabiye Kagame yabaye nk'umwami anyaga uwo ashaka akagabira uwo ashaka ibyo ntawe bisubiraho nyine yabaye umwami w'u Rwanda nazo mpamvu wenda ubutaka bwose yabwambuye abaturage akabushyira mu minwe ye kugira ngo azajye abuhashaka mbibutse neza ko mu mategeko mashyashya ya buri muri rya tegeko ry'ubutaka rishyashya bagiye bashyiramo ibintu biha ububasha leta cyangwa se Kagame kuba yafata ubutaka bwitwa ko ari ubwa leta akabukodesha uwashaka akabuha uwashaka akabutiza uwashaka urumva ngo donko ni birimo kandi twarabibonye ko hadutsemo muri ya tegeko rishyashya habashyizemo ikintu cy'uko ngo abacuruzi bashobora kuza mu Rwanda b'abanyamahanga n'abantu b'abanyamahanga bashobora kuza mu Rwanda bagatizwa ubutaka ku myaka 49 bakaba babukodeshwa imyaka 49 cyangwa se bakabubaha nka kuri ya Kagame yabikoze akaba yabubaha mu buryo bwa burundu ngo byeke ngo inkunda butaka nibiriya rero yakoze urumva ko nakantu binjijemo bagobetsemo katuma rwose bashobora gufata ubutaka bwose bishakiye bakamuho bishakiye kwa umuntu w'inshuti yabo wabahaye ruswa bakafata ubutaka bashaka hawe ngiye ndavuga niwe na nubwo mujye bahaye iyo uriya muntu cyangwa se n'undi wese uzaza ejo azaza akabengu kwa ubutaka bw'abantu bihariya muri za musambira bihingira mu gishanga akajya mu kiri cyangwa se akajya mu hariya muri butare ahantu bihingira umuceri akajya se cyangwa guhariya muri za Rusizi mu Bugarama ahantu bihingira abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahinga umuceri akavuga ati iki gishanga ndabona ngikunze kandi uri inshuti yanjye ishyingira azakimuha kwa buri amategeko ateganya ko ashobora kumuha ubutaka bwa leta akabuterura akaba uwashaka noneho rero reka turebe turebe iyo nkuru ni inkuru yitwa ngo ni ibisigo ariko iyo nkuru yanditswe n'ibinyamakuru byinshi numva no mu gihe ko umuntu aragiye kubona inkuru imeze gutya ivuga ngo agace ka Kimironko ni inkuru yanditswe tariki ya 9 z'ukwa mbere 2019 yanditswe n'uwitwa Isaac Mbitezimana mu ngano yitwa ngo ni inkuru yitwa ngo bisigo ariko ni ibihugu na ibinyamakuru byinshi byarayanditse iyi nkuru ivuga ngo agace ka Kimironko ngo gaherereye mu mujyi wa Kigali ngo niko gafite ubutaka buhenze mu gihugu kuko metero kare imwe igura nibura ibihumbi bisaga 160 yumve neza ndumva hari indi nkuru nigeze kubasomera ndumva yari iyo mu gihe ko mugire ngo bavuga ko ngo mu ariko nonye ndashaka nibura bavuga ko mu mujyi wa Kigali berekana ibiciro bya metero kare imwe mu hirya no hino mu mujyi wa Kigali ni ibiciro ne bavugaga ni metero kare imwe ku 159 160 hafa ngo ariko yari hejuru ya 150 hose metero kare imwe y'ubutaka ibigura hejuru y'ibihumbi 150 bonono rero inkuko rembe babwiye nyine mubyumvise muri inkuru inkuru iravuga ngo Kimironko ngo niho hahenda mu mujyi wa Kigali kuko metero kare yaho y'ubutaka igura ibihumbi 160 ahandi bavuga ibihumbi 169 pardon ku Kimironko ngo niho hahenda mu mujyi wa Kigali karitsi ya Kimironko ngo niho hahenda aho metero kare imwe igura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 169 metero kare imwe y'ubutaka noneho mu Nyarugenge metero kare imwe y'ubutaka igura ibihumbi 151 na 600 irusororo ikagura metero kare imwe ikagura ibihumbi 151 naho ku Gisozi metero kare imwe ikagura ibihumbi 152 na 550 ubwo rero biroroshye kumenya ko mu mujyi wa Kigali muri rusange metero kare imwe urebye niba zigiye za Gisororo nayo hose ari ibihumbi 151 ngo twafata ko muri rusange metero kare imwe ari ibihumbi 150 by'amafaranga y'u Rwanda metero kare imwe none uriya muntu bamahaye ubutaka bungana na metero kare 224 iyo ukubishije usanga bamuhaye Kagame yamuhaye ubutaka bufite agaciro ka miliyari eshatu na miliyoni magana atandatu niyo kado yahaye uriya muntu buriya butaka bamuhaye ntabwo bazi ikintu bamuhaye we ntabwo bumva ikintu bamuhaye icyo ari cyo guha umuntu ngo bamuhaye ubutaka bamuha burundu ngo bwijyanire bufite agaciro ka miliyari 3 na miliyoni 600 ubwo ni bwo butaka Kagame yamuhaye ninde muntu rero w'igicucu mu Rwanda ushobora kumbwira ko yabumuhereye ubuntu ntibishoboka baravuga ngo bamuhaye kugira ngo azaze yubake ngo amaresitora ngo azabwubakamo ibibuga bya tenisi n'ibya basketball ngo amaresitora ngo amabutike ariko bikurikiranye babona ko buriya butaka Kagame yamuhaye ari ruswa wenda ni imigabane yafashe muri ibyo bintu bazaba nuvuga ngo uriya muntu naramuka naje akubaka ibyo bintu Kagame azaba afitemo imigabane miremire ingana na miliyari 3 y'amafaranga y'u Rwanda, bwe ni nk'imigabane yamuhaye. Yabeshya abantu ko abimuhereye ubuntu, ariko buriya ni imigabane muri ibyo bikorwa bizaza. Kagame azaba afitemo imigabane, bwe ni umugabane yatanze. Bwe ni uko ibyo bizakorwa muri buriya butaka, azaba afitemo imigabane ingana na miliyari 3 na miliyoni 600. Ubumwe rero nduzwa ikomeye cyane. Ikindi uriya muntu bashobora kuba banabeshya ko ari ubutaka bamuhaye, bakabeshya bakabwambura leta bakabumuha, ariko wenda ari Kagame n'umuryango we bazabwitwarira, bakajya babeshya ko ngo ari uwo muntu, noneho bakajya bubakamwe amazu, bakagira amahe n'amazu yo gukodesha, bakoramo ibikorwa bashaka bose byose, babeshya ko ari ubutaka bw'uwo muntu Nigeria, nako ari umuntu Nigeria urimo kubikora, ariko babeshya ari ubwabo. Donko ari uburyo bwo kwambura leta ubutaka bwayo kugira ngo babwitwarire, bavuga ko ngo babuhaye umuntu Nigeria ngo leta yabumuhaye, ariko wenda aribo bazabwisigaranira, cyangwa se niba banamuhaye koko ibikorwa azashyiramo bazaba bafitemo imigabane, kubera ko ntabwo bamuhereye ubuntu. Nta muntu utanga kado ya miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda, miliyari 3 na miliyoni 600 kubuntu. Buriya ni action baguze muri ibyo bintu bizakorerwa. Ubumva rero ko ni mafia iteye ubwoba, ibyo byumvikane neza. Rero abantu bavuga bati perezida wa Repubulika mu Rwanda agomba kugabanyirizwa ububasha ku buryo atabasha gukora amarerwa nk'aya ngaya, ngo abe yafata ubutaka bufite kare agaciro abuha umuntu ku giti cye kandi w'inshuti ye. Umva ko bafite ukuri. Ndabona ko Abanyarwanda bagomba guharanira yuko itegeko nshinga rihinduka mu minsi iri imbere, igahinduka rwose perezida wa Repubulika bakamwambura ububasha bakamwambura, niho bigomba kujya. Kuri umuntu afate miliyoni 40 z'amadolari ajye kuzitanga muri Arsenal, miliyoni 40 ngo miliyari 40, kubera ko nawe afite imigabane muri Arsenal. Ni Arsenal ni ikipe ye, ntabwo wavuga ko yabihahira ubuntu. Ashobora kuba afitemo imigabane muri Arsenal, iyo niyo kiba cyumvikana neza. Muri perezida agafata miliyari 10 cyangwa se miliyoni 10 z'amayero akajya kuzitanga gutyo gusa, ntawe ubajije. Muribuka neza ko abadepite bo mu Rwanda bavuze ngo ko Kagame yatanze miliyoni 40 z'amadolari aziha Arsenal, ngo nabo babimenye mu itangazamakuru. Urumva ko niba bikoze wenyine, ziriya ndege ajya kugura, yavuze ngo agiye kugura indege ziriya za Boeing imwe miliyoni 300 akagura nyinshi. Nta muntu umwe bazi negosiye, nta piganwa rihaba ngo bavuge bati turashaka kugura indege runaka zifite agaciro runaka, tuzatumiza amakompanyi menshi agurisha indege ku isi, noneho bazakora ipiganwa turebe uziduhera makeya. Ntabihaba. Kagame aragenda akazimutse ku giti cye, akaza agategeka minisitiri wa finansi ati genda ugura indege hariya. Ntabwo rero wavuga ngo yagura indege z'amamiliyoni 900 cyangwa miliyari ngo azigure aba yavanye imaye. Ni ubujura bukomeye cyane akora, ariko abantu bagomba guhumuka. Ntabwo ibintu byakomeza kuriya. Noneho rero tubonye ko y'ibyo butaka bwa leta urumva kuyigiza umwami, nkuko nari nabibabwiye, umwami w'ubutaka ni umwami w'ubutaka agaba anyaga uwo ashaka. Mwarabonye aba yajya anyaga mu Rwanda akagabira uwo ashaka. Ibintu n'ibyo nyine n'ibyo ntawe byakira uburenganzira aho uwo ashaka akambura uwo ashaka, niko bimeze. Rero ni ikibazo gikomeye. Iki ngingo mumbabariye mwareka tukayifatanya na niriya y'Ikabgayi, aho musenyeri w'Ikabgayi Mbonyintege, reka ndebe, musenyeri Mbonyintege avuga ati, reka ndebe iyo nkuru iri hehe. Musenyeri Mbonyintege Smagarde yavuze ngo ko atifuza gusorera ubutaka bwa Kabgayi. We arabisobanura neza ati musenyeri inkuru ndayibonye niyo muri Kigali Today ku itariki ya 26 uyu munsi, ku itariki ya 26 z'ukwarindwi 2021. Iyo nkuru yavuga ngo musenyeri Mbonyintege arasaba wa Kabgayi arasaba gukurirwaho imisoro y'ibibanza bimwanditseho. Cya mbere cyo ngo muri iyi nkuru bavuga ko ibibanza byose bya Kabgayi bya diyosezi byose bamwanditse, baravuga ati ntabwo ari ibyanjye, ni bya diyosezi n'ibya Kristo, ntabwo ari ibyanjye, babimvaneho. Icya kabiri kiri muri iyi nkuru ni uko bavuga bada ko nta n'ubwo ari ubwa mbere abivuga uriya mugabo uriya musenyeri Mbonyintege w'Ikabgayi. Muzi ko yigeze kuvuga ati ntabwo dushobora gusorera ikibuga abana bakiniraho, kuko muzi ko mu iteka ry'ubutaka rishyashya nako muri iriya misoro y'imitungo itimukanwa muzi ko haje bashyizemo utuntu twinshi dushyashya duteye ubwoba utuntu dushyashya naho bavuga bati ubutaka bwubatseho kiliziya buzasura ubwubatseho ivuriro buzasura clinique ubwubatseho amashuri buzasura ubwubatseho urusengero buzasura nahangaha rero bino mukuganisha Musenyeri muzi ko yigeze kuvuga ati ntabwo dushobora gusorera ibivuga abana bakiniraho kubera ko ibyo ni ibintu biri sosiyare abana ntago ari abana ba rubanda n'abana ba leta igihe baje gukina basketball cyangwa gukina umupira w'amaguru ku kibuga cyacu ntabwo aho hantu dushobora kubasorera ko nta nyungu bahabyaza n'ibintu biri sosiyare noneho ubu ngubu yagiye muri rusange aravuga ati ubutaka bwa diyosezi akenshi bwubatseho amavuriro bwubatseho amashuri bwubatseho ibibuga abana bakiniraho ibyo bintu byose ni ibintu bavuga ati ni ibintu byare bifasha abaturage ni ibintu biri sosiyare nta kuntu babisorera kubera ko nta nyungu bibyara icyo niyo niyo position y'uyu mugabo ahangaha rero umuntu akibaza ati nubwo ari uwikabwayo bivuze wenyine ariko ntabwo ariyo disi wenyine mu Rwanda hari abantu benshi amatorero baba bagaturika abaporoso baba abadivantise benshi cyane mu amatorero menshi afite ubutaka bunini cyane ngakekeza ko FPR ishobora kuba nabikoze mu rwego rwo kugira ngo icubye ayo madini kubera ko n'umuntu atubafite ikibazo FPR ifite ikibazo n'amadini cyane cyane abagaturika kugira ngo izaze nyine bakubite hasi basoreshe niba narwo kwisorera ibana narwo kwisora wenda ubutaka babubambure cyangwa se bapfukame basenge FPR kugira ngo wenda ibababarire ariko ni ibintu bakoze babishaka kubera ko nta muntu utekereza ko nta muntu afa dimwe watakandagiye mu ishuri utekereza ko nka diyoseze cyangwa se abaporoso abadivantise abantu barereye u Rwanda kuva kera imyaka n'imyaka u Rwanda rutarabona za independence bakabara barereye aba barereye u Rwanda bakubaka ibitaro bivura abaturage bakabakora ibintu byose bakora ari ibintu biri sosiyare leta runaka yaferiza ikavuga iti ubwo butaka mugomba kubusora ibyo nta muntu ushobora kubitekereza ibyo bintu bafite impamvu mbi cyane yatumye bireba abantu babikora ariko ni ibintu bidafite logique nibindi bidafite logique usibye ko abo ari gutakira uriya musenyeri w'ikabwayi mbonye intege ntabwo bari kumwumva ko barambwira bati nabonye umuntu wa mu karere k'ikabwayi avuga uti mwitegeko rishyashya ntaho bateganya ko umuntu bazamusonera ubutaka ntaho biri hari ubutaka bufite kategori nyinshi bugenda busora biterwe n'ibikorwa remezo bihari aravuze ati mbo ubwo tuzasuzuma turebe ubwo butaka bwabo ibikorwa bihari tubasoreshe dukurikije inyungu bubyara na kategori ariko ntaho nta butaka buvuga ngo ntibuzasora mu Rwanda nta buhari kireka wenda ubwa leta bwite bwa butaka bavuga ko ari ubwa leta bwite nibwo butazasora ariko ubutaka bwose burasora wenda bashobora kubusoresha makeya bitewe na wenda ni inyungu bubyara naho buherere n'iki byose ariko kuvuga ngo bazavaniraho ubutaka nabo nyibatabyemera nabo muri finance ba muri Rwanda Revenue Authority baravuga ati ibyo ntabwo tubishinzwe twebwe icyo dushinzwe ni ugusoresha ntabwo icyo dusinzwe ari ukugira gute kuvaniraho abantu imisoro ko ntabo biteganywa mu mategeko y'ubutaka urumva rero ko ni ikibazo gikomeye ku ruhande rumwe murumva ko barimo gusoresha abantu ubutaka mu wenda bufitiye akamaro inyungu rusange bwubatseho amavuriro ibibuga by'abana bwubatseho amashuri bwubatseho insengero ibi ngibi butabyazwe inyungu bikazatera ikibazo gikomeye ndetse muzi ko hari ikiganiro uriya mbonye intege uriya musenyeri yagize kuvuga ati okay nimudusoresha ibyo bibuga natwe ubwo tuzongera Minerval noneho ababyeyi abari bo babigiramo ikibazo wenda ni ubutaka bwubatseho ibitaro niba busoresha ubwo ni ukuvuga ko nabo bazongera igiciro cyo kuvura abaturage noneho abaturage aribo babigiriramo ingaruka amafaranga baciye diyosezi cyangwa se andi madini yose kubera ubutaka niba ari higa abanyeshuri bo bahite bongera Minerval niba ari amavuriro bahite bongera igiciro cyo kuvura abantu noneho usanga ahubwo abaturage aribo bagiye kwishyura iyo misoro ya leta urumva ko ahangaho ni ikibazo gikomeye barimo kuzana ariko impamvu yina shate guhuza izi tuje zombi murabona ko ku ruhande rumwe barafata ubutaka bwa leta bakabuha umuntu ufite agaciro gakomeye cyane kandi n'abari mu Rwanda batorohewe ahubwo barimo gusa nk'aho bashaka kubambura kubera imisoro urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ubutaka tujya dukunda kuvuga tuti bombe mu Rwanda mu butaka bwo mu Rwanda hatabyemo bombe ibombe umunsi umwe izashyira iturukane Kagame natitonda reka ndekera aho ngaho mutanga ibitekerezo byanyu ndeka mbanze nsabe Jean Pierre abanze abasuhuze Jean Pierre watwumva
ndakumva Edouard mwanwa namwe
muri turakumva neza Jean Pierre wafata wasuhuza batwumva noneho nka ijambo mba dukwendaza kugarukaho
Yeah, Edouard urakoze cyane kuba utegura iki kiganiro ndagira ngo usuhuze cyane nsuhuze na Mbaduko na Chantal Nyange na Serge Kubanga bw'ibyuma abakunzi bose bihuriro nyarwanda cyane ndetse n'abakurikira iki kiganiro cyacu n'aba bakurikira Radio Itahuka uko bukeye n'uko bwije kandi nanone nshimire mu by'ukuri ibiganiro mukomeje gutanga ko bigira icyo bitanga ku mihindukire y'ubutegetsi duhora tuvuga ko ari ngombwa ko igihugu cyacu kigomba kubona ubwigenge busesuye igihugu kikagendera ku mategeko ibyo rero nkaba nibyo dukomeza gusesengura muri iki kiganiro Edouard ubwo musubize ijambo ubwo turakomeza murakoze
urakoze reka tuye kwa Mbaduko ubwende baradukurikiye Mbaduko watanga igitekerezo cya kuri ingingo ijambo ni rya Mbaduko niba twumva
ndabumva urakoze nta byinshi nshaka kubivugaho kuko iyi ngingo kwa gatanu barayibuye muzi muri ikiganiro cya Axel cyo mu gihe n'iki Epimaque na Abdul Karim bakivuzeho birambuye byumvikana bisesenguye kandi byaranshimije cyane ku buryo rero nta bihambaye nakongeraho ariko akantu gato nakwibutsa nuko uriya mugabo Kagame yikorera ibyo ashaka yagize u Rwanda yagize abanyarwanda tugize ayifunda igira ibivuzo ku buryo rero biteye agahinda biteye isoni kandi biteye binababaje cyane na bana abo kwa gatanu banavuze yuko ririya tegeko ryagiyeho basomye nawe wabivuze barishyiriyeho ryasohotse tariki ya 19 z'ukwa karindwi 2021 nuvuga ko aribyo bafindafinze barapfundikanya bashyira hariya barangije bati byasohotse mu igazeti ya leta bakoze ibi n'ibi ariko ari ukubeshya ndumva umwanzuro wafashwe mu kiganiro ari uko biriya byose umunsi ingoma yahirimye bigomba kuzahinduka n'uriya mugabo wahawe ibintu azi ko leta ikora kuriya abategetsi bakora kuriya banyunyuza abaturage abireba bizi nawe bishobora bavuga ko batazabimwambura ariko bazamusobanurira azasobanurirwa ukuntu ibintu bigenda ko bitagiye mucyo ko ashobora kunabwaho no kubiryozwa ariko bazamusobanurira ukuntu bigomba kugenda kuko ibintu by'abaturage ibyo ni bigomba byumvikana ni ibintu by'abaturage bagenda bambura abaturage hanyuma Kagame akagenda biteme uko abishaka ubwo rero byanze bikunze bizahinduka icyo ni kimwe ikindi ni ukuntu biriya byerekana icyatumye abaturage bo muri Banyahe babangaza babagira kuriya ariko harimo n'ubugome kuko bashoboraga n'ubundi kubangaza uko abaturage bo muri Banyahe nta kindi basabaga baravuze bati muduhe ingurane twigendere mureke kutujya kutuvugujya niba ari busanza niba ari hehe mu mazu ya Karera niba ya Karera niba ari umushumba wa Kagame ati muduhe amafaranga nimara kuduha amafaranga ariko nyayo nkuko mwari mwatubariye twigendere noneho tubabise ibyo barabyanze kuko bamenyeye kwambura barabambuye 100% babaha ntibagira icyo babaha barangira ahubwo barabatera barabatunarika hanyuma babatesha umutwe ndakeye ku ngubu barana n'imanza zabo zara kumva zarahagaze barabumva bageze kujya kujurira bose barabasamasama mu nzira barabahumbahumba hanyuma batuma utwe ndumva byaracecetse kuko nta munyamakuru bya leta nawe kivuga ikintu nakwibutsa ni nabyo byaravuzwe ni Rujugira ukuntu bamugenje na UTCA murebe ibyo bamukoreye murebe ngo mu Rwanda bakora ishoramari bakora ibiki umuntu wari waje yifashije atari ko utanavuga ngo hari ibyo yibye muri leta cyangwa yakuye muri leta ariko wajya kubona ukabona baramumwambuye baramumenesheje none bari kubigabira uriya mugabo ngo ni Masai Ujiri ni ibintu biteye agahinda ni ibintu bibabaje ariko byagombye kutubwira yuko uburenganzira buharanirwa nicyo kintu ngiye mbona cyangwa ngo kirimo naho ibyo kuvuga kuri Musenyeri Smaragde ndumva ntacyo navugaho kinini hano hari publicite igitambuka muri ya finance ngenekereje navuga ngo ni mu kidage ariko nyine ni rythmique ariko barabashaka kuvuga ngo kena kenshi bavuga nka finance z'imodoka ni byose ngo ingorane mufite ibibazo mufite imihangayiko mufite muyimpe na yifuza kaba navuga rero ibibazo bya Simaragde nkompaye mbigereranyije n'iby'abaturage babanyahe mbibagereranyije n'iby'abaturage bo mu mujyi wa Kigali bari muri guma mu rugo ngo bigereranyije n'abaturage bo mu giturage cy'iwacu bambuye amasambu navuga ngo Simaragde ari kwikira igitaseka nasange kardinali we agende bajya inama baganire n'inshuti ya Kagame naho ku buryo rero ndumva jyewe nta muhembe afitiye ibyo bibazo afite ngo n'abana ngo bazahongera Minervale ni ukwikira igitagaseka ibibazo bihari by'abaturage birakabije birakomeye biruka kabgaye ari yarimwe mu maparuwasi mu makatedrali akomeye mu Rwanda ari n'igicumbi d'ailleurs cya kuva Leon Krafa ariho yarari ari cyo gicumbi cya Kiliziya Gatolika nagende aje ku bagende baganire ariko bareke kujya birirwa bigiza nkana ibibazo by'abaturage bihari bisumbye kure biriya Simaragde ari kuvuga numva namagarikiye aho ngaho murakoze gutarakomeza
urakoze ariko cyo kibazo cy'ikabaye bwa general nubwo ari bwo bavuze wenyine kurako ntabwo bazamusoresha wenyine na misiyoni zose z'abaporosa z'abadivanize z'abagaturika byose bose bazabasoresha ariko nanone hakaba hari ikindi kintu nyine abantu bagukwiye kumenya urumva bari abasma uriya musenyeri mbonye intege na bariya bose na abantu bagiye bashyigikira ubutegetsi bwa FPR bw'inkotanyi bakabushyigikira buhumyi ni bya bindi ngo heke kisi mwagera imbere ikakurya wayihetse yanakuvunye wageze imbere ikakurya ubwo rero niba nabo batangiye kubamerera kuriya nibatekereze no ku bandi bantu n'abandi bantu bambarwa ibyabo bagira bute bamenye ko bashyigikiye ingoma mbi none ikaba itangiye kubahinduka itangiye kubarya nka wundi wariwe n'imkizi yahetse reka nkomeze nje kwa Jean-Pierre muri ryabo
ya murakoze cyane Edouard na Mbaduko ku busobanuro mutanze ngenda buriya birumvikana yuko ku ngingo ya mbere yo gutanga kuba Kagame yihanukira nyine agatanga ubutaka bwo mu mujyi wa Kigali ubutaka bw'u Rwanda akabuha abanyamahanga ni igisebo nyine gikomeye cyane cyane nyine ku ngufu nyinshi afite z'umurengera kuva twabona ubwigenge ntabwo igihugu cyacu kize kiva mu bintu bimeze nko kwikanyiza kubera yuko kera cyane ariko nabwo nibwo umwami ubutaka bwose babuga ko abubwe niwe wahaga watangaga ubutaka kandabukunyaga igihe abishakiye niwe wari ufite mbese ibintu byose bikitwa iby'umwami ibyo ngibyo ntekereza ko bya ingoma ya Gihake irangiye na gikoronize umwami wari uriho inumva yarashatse kugira ngo abihindure Rudahigwa ariko yaje gupfa nyine mu byo guharanira demokarasi apfa mu byukuri nibyo yari yateganyije ntiyashobora kubigeraho kubera ibintu byaje mu byabampatsi ibihugu n'abantu bashakaga imitungo n'iki nuko kwivana mu bukoloni ariko Kagame yashatse kugarura ibintu bya kera cyane birenze n'iby'umwami nka mbese bya kera cyane byo kugira ngo afate ibintu byose abigaragaze ikintu rero batari bavumbura hariya mu gihugu duhora tuvugaho n'abanya abantu bose bari muri FPR cyangwa se abantu bose bashinzwe iby'ubukungu ni kiriya kintu bita Christo Venture ni ikintu mu gihugu mu Rwanda ntawe ufite uburenganzira bwo kukivugaho cyangwa ngo akiganireho ariko ni ikintu kisa nkaho giha uburenganzira Kagame ku mutungo w'igihugu we ku giti cye nk'akarimake kubera yuko niyo misoro twavuga y'ubutaka ntabwo ijya gukorera abaturage ijya muri Christo Venture ariyo ishinzwe ubugome bwose Kagame akorera abaturage ibi ngibi byagaragarizwa nuko twavuze ikibazo cy'ubutaka cyane cyane tuvuga duti ubutaka nicyo kintu abaturage bigengaho oro Kagame ntashaka umuturage wigenga ashaka ko abariwe umukoresha ku buryo ubwo ari bwo bwose kandi we amukoresheje umutungo we cyane kuba awujera akoresha nyine Christo Venture ari rwo rwego ubutaka bw'igihugu bw'abanyarwanda bugezweho kugira ngo nawe andabwo ariho abushyira kuba rero afata umunyamahanga akamuha ubutaka mu mujyi wa Kigali agasenyera abaturage akuri ababwira ngo bajye kuba kuri y'umujyi wa Kigali bagende aho batagaragara nka bafata nkaho abimye uburenganzira mu gihugu cyabo ni usura ye afite yihariye utanamugereranya nabo bami ba kera utabona umugereranya nawe abo bami bari bameze gutyo nyine bumvaga ko ibintu byose ari ibyabo urumva ni ibintu bya kera cyane ubu ngubu bidashobora gukora ariko Kagame we arabikoresha yarabigaruye biremera twavuze cyane ukuntu bahinduye itegeko nshinga ritamuhaga uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza ibyo bintu byarabaye kandi abaturage babigizemo uruhare icyo gihe rero kugeza n'ubu ngubu itegeko nshinga n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda ntacyo bivuze umuntu umwe ni umuntu umwe witwa Paul Kagame n'agatsiko ke w'igihangange wica agakiza ibyo bintu rero nk'uko bagenzi bacu babivuze kugira ngo tubirwanye ntabwo turi mu makosa umuntu wese w'umunyarwanda ahubwo wakwibaza ati ese umuntu ndahaguruka ngo agire icyo akora agire icyo avuga uwo munyarwanda ameze gute ntabwo ushobora gufata umuntu ushobora kwambura abaturage ubutaka akanabasenyera akabangaza akajya gufata ubutaka ngira ngo wabuvuze ngo metero kare yabwo 2020 hari ni ubutaka bunini cyane bwatuweho n'abantu bwagakwiye guturwaho n'abantu benshi cyangwa se bakanabuhinga ariko kuvuga ngo ubwegure umuntu nawe w'umunyamahanga icyo kintu aba yakoze kitanagaragarira atajya mu nteko ngo asobanure inteko ishinga amategeko ihagarariye abanyarwanda ntisobanukirwe icyo ari cyo mu by'ukuri mwumva ko nta gihugu dugifite igihugu cyuta nkaho nka mbere ya kera cyane nyine muri biriya bihe bya kera abantu batari bamenye n'agaciro kabo batari bamenye uburenganzira bwabo ku bami nabo ba kera cyane abandi ba nyuma abenshi bari barajijutse bazi ubwenge ariko igihugu aho kiri ubu ngubu ni ahantu hakomeye cyane hari ndi mukape rero nkurikije uko abagenzi bange babyanarije n'uko mbaduka bivuze nta gishya kirimo ibi nibyo duharanira nibyo tugomba no kurwanira kugera tubonye igihugu gifite amategeko kandi kigendera ku mategeko kiyemeje gifite inzego zikora inteko ishinga amategeko igakora ubucamanza bugakora ibintu nibyo biza ngo umuntu aze akubitaho ngo agiye gufata ibintu ubutaka bw'abaturage atware aha uwashatse agabire uwashatse afate amamiliyoni agende ashyire aho ashatse ibyo ni ibintu rwose bidashobora gukomeza kwemerwa ubwo ngubwo niba duhaguruka tukavuga tukabirwanya uwo ari we wese agomba kumenya ko agomba kuba proud y'ibyo akora kugira ngo ibintu bicike ku kibazo rero cya Musenyeri Samaragde ni umuntu mu by'ukuri ujijutse uzi ubwenge ntabwo menya impamvu niba ari ukwanga abantu bakunda ubuzima birumvikana ariko ubona ko baba batishimiye hari byinshi baba batishimiye hariya bakabura uko babigenza rero kuva barabonye na karidinali yabaye nk'ushimangira yuko ibyo FPR ishaka ari byo bigomba gukorwa ubwo abaturage ahubwo Musenyeri nawe ni ukumutabariza kubera ko buriya njye ntekereza ko ashobora kujya no mu kaga kubera ko mbona ko umuntu utemera ibyo ya leta ikora nawe ntago nawe mbona babangamiye ahubwo kurutaho bumva ko ari bo mana bumva ko ari bo bihangange kuba uvuga ikintu kireba n'abaturage ubukoze amakosa akabije ariko yakomeje gusobanura biriya bintu nigeze kumva ikiganiro naramukurikiranye asobanura ukuntu nk'amashuri uburere ireme ry'uburezi bwangiritse kumva bagombye kuba abantu babifitiye umuti banabizi ariko kubishyira mu bikorwa ugasanga haracyari n'ikibazo ubwo rero urumva ko hakiri kumva ko leta itemerera mu by'ukuri abaturage kwisanzura ngo bavuge ibyo batekereza ngo babishyire ahagaragara bifatirwe umwanzuro bigirire abaturage akamaro ibyo leta ntabwo ibiteganya nta n'ibyo ifite kuzakora njye kumbona ku butegetsi bwa FPR bidashoboka kuko ndeje n'amazi yamaze kurenga inkombe kuko tubivuga niko ibibazo birushaho kwiyongera kandi ko abaturage barushaho kujya mu kaga abakena abicwa abasigirwa iheruheru n'iyi covid ubu yenda tuvuge nk'abari ku byuma abagombye kuba bari ku byuma kubera uburwayi bwa covid ni benshi ariko ibyo bintu muzumve ko Kagame ajya abivuga ariko uzajya kumva wumve ngo yatanze ngo yahaye miliyoni abanyamahanga yagize gute abaturage yababwiye ati mugume mu rugo ariko abanyamahanga bo nta n'uzabapima bajye bazenguruka mu gihugu uko bashatse ibyo ukasanga ari ibintu by'agahomamunwa kuba ubutegetsi buraho gusa butarebera abaturage ntabwo twabwita birengeje n'ubw'agashakabuhake kuko agashakabuhake ba kera bageraga aho bagatekereza abo bami navugaga ba kera nabo abakera cyane nabo hari aho bageraga bagatekereza bakumva ko umuturage ari umuturage ariko ubutegetsi turi kubona ubu ngubu ni ubutegetsi butigeze bubaho ntekereza ko butazongera no kubaho mu gihugu kubera ko bukabya gutsikamira umuturage kandi ariwe bwakuye kurengera ubwo rero akaba ari ikibazo tugomba kurwanda twese tugahaguruka abantu bose bagakora iyo bwabaga nta kwigira nta kwirwaza umutwe kubera ko nibi tubireka gutya nyine uwori wese bizamugeraho kandi umundi biragaragara ko bitugeraho twese kuko aba nta bantu abo baturage ni abantu ntabwo ari abanyamahanga n'abanyarwanda bavuka mu Rwanda nkuko twese tubavuka ibyo rero ni ibibazo bikomeye dukomba gukomeza guhaguruka tukabirwanya twivuye inyuma nta kureba hirya cyangwa hino kubera ko ni urugamba rwa buri wese burabura kari agatsiko kagomba guhinduka nkuko mwaza mubivuga muti ububasha perezida ahabwa bukagabanuka nibyo birumvikana bugomba kugabanuka ariko nanone kugira ngo icyo gihe kigere harakenewe izindi ngufu mu by'ukuri zo kugira ngo umuturage agire uburenganzira bwe kubera ko sinzi ko abariho kwa kagatsiko ubwabo ntabwo bashobora gutekereza bati perezida afite ingufu nyinshi muzi ko mu myaka ishize ahubwo bari bamuhaye ko ari nawe ufite uburenganzira bw'umujyi wa Kigali ngo kuwushyira mu maboko ye mbese akaba ari we uwukoresha icyo ashatse uwugenera icyo ashatse akaba aribyo byavuyemo irangaruka yo gusenyerwa kwa bamwe ubona abantu basenyerwa ntihagire umuturage ubavugira ntihagire umuyobozi ubavugira ukabasanga umuyobozi yahawe uburenganzira bwo kubakubita no kubatera ubwoba ibyo ngibyo nibyo kari agatsiko kamwifuriza rero tuhaguruke turwanye ariko dukomeze twumve ko mu by'ukuri uburenganzira buharanirwa kuko abari abaturage bafashe ibiseke bikoreye ibiseke ngo bashaka ko uriya mugabo agumaho ariko mu by'ukuri aho abagejeje ni ahantu bakomeye cyane ntawe ushobora rero gukomeza kwicara ngo aceceke kandi babona ko igihugu cyacu kiri gushya kiri utabibona simbizi uretse n'indwara ya covid yateye ariko n'ubundi igihugu cyari gisanzwe kiri mu manegeka ubwo rero akaba ari urugamba tugomba gukomeza kurwana tutivuye inyuma Edward numva nabamvuzeho ibyo murakoze
urakoze cyane iyi ngingo yuko Kagame nyine yambura leta atera ubutaka bwa leta akajya kuba washaka kandi bufite agaciro kanini cyane k'amamiliyari iyo usubiye inyuma nyine nk'uko nari nababwiye ukareba agaciro ka metero kare muri uriya mujyi wa Kigali metero kare y'ubutaka niho ubona neza impamvu biriya bibazo byo muri banyahe bitajya bikemuka n'umunsi n'umwe kuko ni ugukubisha gusa n'imibare yoroshye ni ugufata ubutaka bambuye bariya abaturage ugakubisha n'ibihumbi ijana na 160 by'amafaranga y'u Rwanda kuri metero kare ukamenya agaciro k'ubutaka babambuye uko akariko n'amamiliyari donko nkuko tubibonye aha ngaha wenda abantu bumva ngo ni ubutaka ariko ntibajye hasi ngo nk'utwo tuntu ngo batuyemo bacukumbure bavuge bati buriya butaka bambuye bariya abaturage muri barinyahe n'ahariya hose bagenda basenyera abaturage bufite agaciro kare ubwo rero ugiye gukubisha ukareba uko ubutaka bugura mu Rwanda ubona ko abantu bambuye amamiliyari akaba nazo mpamvu nyine ubona igitabo ikibazo cyabo kitayikemuka kubera ko ni ibintu birimo amafaranga menshi cyane umuntu aza agasenya akantu k'akaruri akazu kawe k'umuntu woroheje bakagasenya bakakubita hasi bakamwirukankana bakamumenesha ariko aho hantu abatuye yaratuye n'ubwo yaratuye nabi ariko aha hantu atuye ubwaho ako gataka atuye yaratuyeho gafite agaciro karekare cyane urebye agaciro k'ubutaka muri ya mujyi wa Kigali rero mujye mumenya ko buriya bugome bakorera abaturage babasenyera babamenesha bagira gute bashaka ubutaka bwabo iyo babamenesheje baba bambuye amafaranga menshi babambuye amamiliyoni bariya abantu bo muri zabanyahe n'ahandi hose bagenda bamenesha abaturage babamenesha babambura ubutaka ngo wowe ngo utuye mu gishanga ngo ugize gute babaretse bakavuga ati wowe gurisha ubutaka bwawe wigendere babona amamiliyoni kuko buriya butaka burahenda nkuko nari mbibabwiye ibihumbi ijana na 160 kuri metero kare imwe ni amafaranga ijana ryose urumva rero ko hari ikintu cy'uko abafite ingufu hariya muri kiriya gihugu bafite imbunda bagenda biseriva ibintu by'abandi bakafata ibintu by'abandi ku ngufu bakabibambura bakabasunika bakabamenesha kandi ibyo bintu basizeho ngaho bikaba bifite agaciro k'amamiliyoni reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ariko nyine birumvikana ko ni Trump katuvuze tuti mureke iyi leta turebe ko icyo dukora kugira ngo tuyisunike igende impamvu zirumvikana niba navuga bati turashaka gukora impinduka ku buryo mu minsi iri imbere perezida wa repubulika azaba afite ubushobozi buke cyane ku buryo adashobora gukora amarirwa nk'ayakora ubu ngubu nizera ko noneho abaturage bazabyumva kubera ko noneho bafite ingero zifatika z'ukuntu iyo umuperezida afite ububasha bw'umurengera inteko itamukontorora ubucamanza butamukontorora donc we ari we ukontorora ibintu byose akora ibyo ashaka ibyo amafaranga yahaye Arsenal mwarayabonye biri yahaye bari abantu mwarayabonye ajeterwa miliyoni akagera kwihu washaka biri abini bintu ni bintu bitebwo ariko rero ubwo impamvu ni impamvu nyine inabigisha kugira ngo umenye ko hari ikintu kigomba guhinduka kugira ngo ubutaha twaye utegekwa n'umuperezida udafite ubushobozi nako udafite ububasha bw'umurengera umuperezida inteko ibasha gukontorora ubucamanza kwa bwabasha kumukontorora uwo ni wo muperezida dukeneye kubera ko ntabwo yatinyuka gukora amaro ariko nkari ya Kagame akora mbo nyingo yacu ya kabiri turareba muri makeya ni inkuru za Himbara ebyiri we ntabwo turi buzijye ngo tuziniremo cyane nuko bazashaka umuntu wazobereye mu bukungu ibintu akabisobanura kuko ni ibintu biteye ubwoba hari inkuru zimaze iminsi zisohoka zerekana ko Kagame afite ibibazo by'ubukungu nk'inkuru ya Himbara hari inkuru ya Himbara yasohotse yavuga ko kubera ko ngo imfashanyo zagenewe u Rwanda muri 2020 ngo zatinze kuza Kagame ngo yabuze yananiwe kuba yabasha kwishyura imyenda donko ikaba ari impamvu ituma atabasha kwishyura imyenda kubera ko imfashanyo zahagaze ariko ngiye nkibaza impamvu zahagaze muri 2020 ni kubera COVID ni ukubera ari amarorerwa yakoze yo kwica bari gushimuta ba Rusesabagina no kuba yarishe bakizito kubera iki ibibazo atangiye kubigira mu mwaka ushize aho ngaho niho hari akabazo bo ikindi muzi neza ko yari umuntu ukunda kuvuga ngo ntakeneye mwifashanyo z'amahanga ngo y'abantu ngo amahanga gufashije ngo biriya bihugu bigufashije ngo biraza bigatangira kukurunguruka bagutegeka bakubuza kwicira abantu bawe bakubuza ngo bagutegeka kubahiriza uburenganzira bwa muntu ngo kumva ko muzi ko kenshi ya Ndumba Gatete akiri ministre wa finance yajyaga ahunda kuvuga ngo mu minsi ingahe tuzaba dufite bije itagira imfashanyo ngo amafaranga yose dukoresha ngo arembere mu gihugu ariko ubu ngubu rero nubwo yavuga gutyo byari kwirarira ubungubu ngo bigaragara ko muri 2019 ngo Kagame imfashanyo ziva hanze zari 59% z'amafaranga leta yisohora ikoresha zari 59% kandi ugasanga icyo gihugu gikoresha imfashanyo nyinshi ugereranyije n'ibihugu byose muri South Africa muri East African Community usanga u Rwanda nirwo rukoresha imfashanyo nyinshi rukenera imfashanyo z'amahanga cyane kurusha ibindi bihugu ariko barangiza akajya hariya kirarira ati nge nta mfashanyo dukeneye bari abashinzi baje baratugenzura bakaturunguruka bakatubuza kwicira abantu bacu bakaduha kondisiyo ibyo tugomba gukora ibintu nk'ibyo ngibyo urumva rero ko ni n'amagambo bayivugira ariko imfashanyo arazikenera cyane hari ahantu rero Himbara yabajije ati umwaka utaha 2022-2023 ko agomba kwishyura miliyoni 400 z'amadolari kubera iriya myenda yagiye afata noneho bizamugendekera bite ninde uzamufasha kwishyura ziriya mfashanyo nako ziriya nguzanyo ninde uzamufasha ngaho ni ikibazo gikomeye ikindi muri izi nkuru za Himbara umuntu yavuga inkuru nanone irenteretsa nuko yavuze ko Kagame ubungubu ngo yemereye SME iriya IMF cyakigira mpuzamahanga itanga imfashanyo ngo yakemereye ko ngo noneho ngo ibigo bya leta byose bizajya bitanga guhera muri 2022 ngire ngo mu kwezi kwa 12 ngo mu mpera za 2022 ibigo bya leta byose bizajya bitanga byerekana ukuntu bikoresha umutungo wabyo mu buryo burimo umucyo kandi na leta ngo ikageza itanga raporo yerekana ukuntu ikoresha amafaranga y'abaturage ahangaha rero umuntu akibaza ati niki cyahindutse ko Kagame afite ibigo byinshi yibiramo ndetse mwabonyeje ubundi cya kinyamakuru kitwa The Chronicles cyatanze urutonde rw'ibigo byinshi cyane ngo bitemerera umugenzuzi w'imari ya leta kuza kubigenzura ngo icyo bakora ngo ni ukumwoherereza akaraporo bakakamwohereza mu biro nk'aribo bigenzuye cyangwa se bagashaka umuntu wundi wenda abanyamahanga cyangwa abantu bari hanze b'abaprive akaba baza kubikontorora baza kubagenzura noneho bakavuga ko ngo bagenzuwe ariko umugenzi w'imari ya leta ubyemerewe ufite ububasha ntibamwemerere kuza kubagenzura ariko wumva ko niba abantu bakora ibyo ngibyo ntibabahane bigatambuka nuko ko baba bafite bakikiwe na Kagame nta kuntu bavuga ngo ikigo cyawe utegeka ntabwo wemera ko umugenzi w'imari ya leta agikandagira murumva ko ubikora ruko ari Kagame wabikwemereye ibyo ni ibintu byumvikana ari hari ibigo byinshi rero bitajya bikontororwa umuhere kuri za Rwanda ya ngo za RSSB n'iki byose na za banki nazo ibigo byinshi bitajya bikontororwa bita umuntu atazi ibiberamo amafaranga abanyereza ngahe bashora ngahe bunguka ngahe ibyo bintu nta muntu umubizi kubera ko niho habera amanyanga ya Kagame noneho rero kubera ko wenda ubu ngubu niko umuntu yabivuga afite igitutu cya FM gikomeye cyane noneho ngubu yemeye ko noneho bazajya baza ngo ibyo bigo bigashyira ibitabo hasi bakarambura ibitabo bakareba ibikorerwamo bakareba uko bicunga umutungo wa leta n'ibiki byose urumva ko ni ikintu cy'igitutu bamushyizeho gikomeye cyane ahubwo umuntu akibaza ubushobozi asigaye twizere ko kubera icyo gitutu barimo kumushyiraho FM iri kumushyiraho noneho tuzashyira tukamenya ibintu baduhishaga biriya bagendaga bibiramo amafaranga ya leta batemerera ko umugenzi w'imari ya leta batamwemerera kujya kubikontorora inteko itazi ibihabera mbega ari akarima prive ka Kagame umuntu adashobora kujya kurungurukamo twizere ko tuzamenya ibihabera tukamenya amarorerwa habera tukamenya ukuntu wenda bagereza umutungo waho noneho bigiye kujya ahagaragara ariko ikibazo nyine ni ukubona umuntu yima abantu basorera igihugu abaturage batanga imisoro bavuga ngo baranamutoye ngise ndi baranamutoye akanga ko akanga kubereka uko igihugu gikora uko ibigo bya leta bikora akabahisha none ahubwo akaba agiye kuramburira ibitabo abanyamahanga abanyagihugu be batazi yarabangishye none abanyamahanga kubera igitutu kubera Kagame afite imyenda myinshi baravuga ati turakuguriza ariko nawe urarambura ibitabo tumenye ibyo ukora none ubu byose ibyo bamuteze byose asigaye byemera ubu abanyamahanga nibo bagiye kujya bamenya uko ibigo byo mu Rwanda bikora uko amanyanga abera mu Rwanda yariyo ariko abanyarwanda mu by'ukuri ntayo bazi barabangiye ariko igihe kirageze kugira ngo nyine igitutu cy'amahanga nyine Kagame atabasha igitutu cy'amahanga kitume agaragaza ibyo yarahisha abanyarwanda bijye hanze reka ndekere aho ngaho mpere kuri mbaduko ijambo ryawe alo mbaduko uratwumva mbaduko uratwumva ndimo ufite igitekerezo kuri ingingo ya gitanga tugakomeza
gitoya kuko byose wabivuze ibyo nashaka kuvuga wabivuze kandi bivuga neza nakongeraho utuntu dutoya cyane wabivuze yuko nyine u Rwanda rwananiwe kwishyura imyenda muri uyu mwaka ushize cyangwa n'uyu nguyu rwagomba kubona imfashanyo ya miliyoni 220 z'amadolari yatinze kuza ntiyaje uri kubaza ngo ese ngo byatewe n'iki nanjye ntabwo mbizi ariko ntabwo byantangaza ko nshobora gukora spekulasiyo nkavuga ngo byatewe n'iki navuga ngo icya mbere ni uko coronavirus yatumye ubukungu buhungabana ku isi yose cyane cyane mu bihugu byo mu Burayi cyangwa byo muri West kubera yuko byise ku baturage cyane ariko ari abahakana corona ari abayemera ari abemera gukingirwa ari abadakingirwa ari abo bingingira gukingirwa ari abo kugira gute ari abo basuzuma ibyo byose byatwaye amafaranga kandi iyo babwiye abantu ngo guma mu rugo uzi ukuntu bigenda amafaranga ahashirira entreprise zitari gukora kompanyi nk'aze zira urebe nk'ahari abakora nk'aho mu Budage ariho se bakora amamodoka bakora ibiki kandi ubudage ni igihugu cy'exporter byose byahagaze cyangwa urebe Lufthansa yose indege zose zipakiye hanze hasi yanagiye no kureba ukuntu cyangwa nabonye ikiganiro kuri televiziyo ukuntu bihenda ukuri indege bagomba kuzitaho biriya bintuza bya biriya biriho moteri bagomba cyane cyane muri veri bagomba kubi n'ibintu birebire bikomeye cyane bagomba kwantorotona indege ntabwo iparika gusa ngo wigendere reka da bagombaga no kuza kuzishyushya no kuzitwara zikaguruka zikadekora zikongera zikagaruka ibintu rero bihenze antrotiye ibiki byose ni ibintu byahenze ibyo bintu rero ngo ugiye kurishahira ku rugo cyangwa ugiye gutera uburezi arabwibanza bagombye kwita ku baturage babo kimwe n'uko bigaragara ko inkingo muri Afurika ni nkeya cyane ku buryo na buriya shefu wa OMS n'abandi bose n'abayobozi numva na secretary general wa UN baravuga bati ntabwo muri kwita ku bakene ntabwo muri kwita muri Afurika kandi muri UN hari itegeko rihari rivuga yuko hari ibihugu bikize bigomba gufata 0.7% by'umusaruro mbumbe bikajya bohereza muri aid and development mu bihugu bikene ubu rero ntabwo biri gukorwa ntabwo babyitayeho ntabwo bari kubikora ku buryo rero nkeka ko ibihugu byabanje byita ku baturage babo cyane cyane ko batorwa bakeneye kuzongera gutorwa kandi avec amafaranga ya covid nabo bose bafasha abo bisangaho
abo babona bumvikana hose kwisi yose niko byagenze nubwo hano wenda mu Burayi cyangwa muri demokarasi biruhije gukora amanyanga ariko barayakora nayo wenda gahoro gahoro cyangwa kuri pourcentage ntoya ubwo rero cyo nkaba nkeka ko ntibintangaza yuko amafaranga u Rwanda rutayabonye naho Kongo babeshya bavuga ngo ntabwo bayashaka ibyo ni ukubeshya nagiye batubeshya buri munsi ibyo nta nubwo nabyimenyeza nabyemera kuko umugani wa Dr. Himbara yagiye abyerekana kenshi yavuga uko yewe azi kubisoma azi kubishaka noneho agatwereka aho kuri guherereye ariko kuba agatete bavugaga agenda ngo nta yede bakeneye na budobi yeze kuvuga ngo turabeshya ngo turakabye ngo ede exterieri ni ntoya cyane ariko biragenda bigaragara ko atari byo akandi kantu nakongeraho ni uko kaga yabeshye ngo ntabwo azi Dr. David Himbara abamvuga mu kibo n'icyo nyuma cya Semuhanuka uri kubera iki Dr. David Himbara yakoreye kaga imyaka itandatu ntabwo ari umuntu bahuriye ku kibuga cy'indege ntabwo ari umuntu bahuriye bagiye kureba umupira ntabwo ari umuntu bahuriye mu ruzi ntabwo ari umuntu bahuriye kuri gare bakoranye yamukoreye imyaka itandatu ikindi nanone inyandiko ze arazikurikirana kuko birirwa bazijoga bamunega bamugira gute bamuserya babikurikirana buri munsi isaha ku yindi ubwo rero kuvuga ngo ntibamuzi nabyo ni ibinyoma ariko iriya leta ni kuyikora niko iteye niko yamye izari navaho ariko ihakana byose numva aricyo nabivugaho ahubwo noneho nabaza nti ese ahubwo nibambwira bavuga ko Dr. Himbara ariwe bagiriye inama zo kugira ngo bubake iriya ndaro bari irigiye kunana kubishyura miliyoni 400 z'amadolari ariko nabyo ni numva ari kugiranya kuko sinzi ko umuntu abona aho byanditse rimwe na rimwe wenda biragaragara ariko ubundi ntabwo transparency hariya mu Rwanda ni ikintu cyabuze cyazimiye cyaracembereye kompletoma kandi bitewe n'iriya leta ihari ibikora kandi nkana kugira ngo nyine gavure kaba nanabaza nese ahubwo niwe bagira inama ngo bagure ziriya ndege zihenze cyane kandi kuri bizinga normaloma abandi bantu bashyira mu gaciro bashobora kugura indege ijyamo imyanya ijana cyangwa ukagura indege ya okazio ikoze imyaka ibiri itatu icyo gihe aho kugira ngo niba yaguraga miliyoni ijana ushobora kwibona rwose kuri miliyoni 60 nk'uko n'imodoka yari nshyashya yaguraga 250,000 by'amayero ukayigura imaze umwaka cyangwa imyaka ibiri uretse kuba atari igitonore atari nshyashya ariko nta kintu bibuze ibikora byose ku muntu ushaka gukora business apana wifotoza ariko buri hari abamushutse bakuyemo yabo n'abakura amaye hanyuma abanyarwanda nitwe tuzabyishyura byumvikane hanyuma kwishyura rero ya myenda ngo bizagenda gute genda nabona nta yindi chance afite nta bundi bushobozi azabona kereka kujya kwiba muri Congo nk'uko n'ubundi ibintu byinshi babikura muri Congo niho ukire buturuka niho ibintu byinshi biriya bigenda kuko byose bigenda nyine mu manyanga bizava muri Congo niba nabyo bazajya kubyereka IMF ntabwo mbizi ariko genda nabona nta handi bazayashobora kuyakura nicyo nabivugaho ikindi nawe navuga nuko nkeka ntabwo nabihamya ntagihamya mfite ko kaga abangurosakiso bari baramutetesheje cyane baramukabiriza baramurera baragira gute yanga gucuka yanze gucuka rero n'umwana yanze gucuka babigenza gute iwacu mu giturage bazana bakavuga bafata kwibere bakajya bashyiraho amantuza ibintu birura umwana yakumva yimururira noneho akagiraho akagenda ibere akazarereka akarivaho akigendera undi waje mu wundi mukurikiye akaba ari bubona iryo bere kaga rero yanze gucuka none abangorosagusa bamaze kumuvumbura ibinyoma bye bamaze kubirambirwa nibwo atangiye kujya kupfukama n'amaguru ane kwa Macron aho bizamugeza simpazi tureka tubiteje amaso ariko uko bigaragara nuko abantu benshi bakoranye bamuzi bamushyigikiye bamukingikiye baba batangiye kujya bamuvaho gahoro 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 noneho rero ku isigaye wenda ndangiza ni ukuntu nyine yemeye ko ngo azakora transparence hanyuma IMF ikajya imukontorora okay birashoboka yabyemeye ariko imvugo ntabwo ariyo ngiro kaga ibye nzayibara mbibonye icyo ni kimwe ikindi hari akabazo na Dr. Himbara yibajije avuga ati kaga yemeye kuzajya atanga raporo kuri IMF aho kwiha gutanga raporo ku banyarwanda akorera cyangwa leta ye ikorera uko leta ye ikorera mu izina ry'abanyarwanda niko bavuga ari leta leta n'abadepite n'abasenateri n'abaki bose bakorera abanyarwanda niho bagumye guha raporo ubundi ubundi ivugwa niko bigenda buri gihe ibintu bya bije ya leta cyangwa bije y'ahanaha abaturage bakajya bakayireba ubundi byose biri no kuri internet bakabibona bakabireba bakaba bagira n'icyo bivugaho bakanabinenga bakanavuga bati murasesagura cyangwa ibikuki mu bikora ibisi ngombwa cyangwa bakavuga bati infrastructure z'ibacu ntabwo muri kuzitaho none muri kugira gute ibi ntabwo tubyemera ubutaha ni mureba nabi ntabwo uzabatora bo rero nyine nkaba navuga nti impamvu uyu mugabo yemeye gutanga raporo nyine mu kuri IMF ntabwo ari ubushake na gatoya nkuko nabo bivuze igitsure imyenda kugeza kure ariko ndakeka n'ubundi sinzi ndi kubaza komeza kumuha iyo myenda ariko nuko igitsure cyo kirahari bakaba babona bamaze nabo kurambirwa ukuntu u Rwanda rusesagura bakaba bavuga bati noneho ni ugucungira hafi cyuko mbibona ni nk'uko ihene ikubagana intama ikubagana bayishyiraho umugozi bakashyiraho kanuza bakajya bakurura kugira ngo bakayihareyo itarengaho nawe ndakeka ariko bamubwira bati nitwagasopo duto dutoya bari kugenda bamuha bamubwira bati urakabije amafaranga twaguhaye nge ndakeka kenshi nubwo batabivuga cyangwa bitagaragara ariko nuko yakoresha nabi n'ibindi bihugu nabyo bikeneye bigize gute cyangwa n'ibihe byo muri Afurika ntabwo bakoresha amafaranga kuriya usange barakora ibintu by'umurato by'umurimbo ariko bitagira icyo bimara abaturage kandi ubu ngubu noneho nk'inzara yaratunguye mu Rwanda byakubitaho na Covid noneho bikaba ibindi ku buryo rero aho agenda gufunda imitwe hose ndakeka bamubwira bati ariko bite amafaranga yakoresha gute bakaba basanga rero agomba kwisubiraho bakaba bagomba kumufungira hafi kugira ngo barebe ko wenda yo bashoye azagaruka kuko nkeka ko abashoye amafaranga nabo baravuga bati turashaka ko bazatwishyura bakaba babona rero ko iyo nyishyu nako ubwo bwishyu butazaboneka akaba ariyo mpamvu bari kuvuga bati tugomba kumucungira hafi niko yumva ariko ubundi iyo yaje kuba inshingano y'abanyarwanda n'abanyarwanda ko bazajya bahura guteka bigurutsa bihungisha bavuga ngo ndireba gusa muri politiki nabyo ubu n'ubudasa rwose nta handi bigenda gutyo rwose ku igihugu bagitera imirwi ugasanga nyine bari kukihera uriya mugabo ngo Masai bari kukihera abandi nanibutse yuko Kaga yahaye amasambu muri ziriya za mu turere twa East North East yabahaye Howard Buffett yamuhaye imirima yo guhingamo abwira abanyeshuri bavuye kwiga bari kwiga muri Israel ngo bajye kumuhingira ku buntu abana baragarama nibwo Kagame yababwiye ngo ni inyana z'imbwa ntabwo ari bishyashya rero ntabwo ari ubwa mbere abikora ni ibintu bikomeza bigenda byisubiramo byiyagarava abanyarwanda rero tukabyihorera gusa tuvuga ngo ntabwo dukora politiki ntabwo tugira gute hanyuma akagenda yabona ko bigenda byoroha nibwo agenda akomeza ko agenda byoroha niko agenda akomeza ubutaha byose azabitwara n'abanyarwanda bajya bagurisha noneho bajya baza nk'uko yavuze ngo baza bakakubita katerpirari ku byose bagaterura n'ubundi niko bizajya bigenda bazajya baza bafate n'abaturage ibiki byose byari birimo n'abana n'abagore n'abishwa n'abakuze rwose bajyane nabyo bagurisha ku buryo rero ni inshingano z'abanyarwanda ni inshingano zacu yuko tuvuga ngo turabyanze hanyuma igihugu kikayoborwa na bene cyo ikindi mwavuze ndangiza ni uko mwavuze ngo perezida azaba ari azamugaruriza amategeko cyangwa bazamuyango ntabwo azagira ingufu nyinshi cyane nge ntabwo aricyo kibazo mfite na gatoya ahubwo ikintu muri Afurika tugomba kwiga tukakiga tukakimenya twabishaka tutabishaka byaba birura byaba bigize gute ni ukubahiriza amategeko imbere y'amategeko amategeko ari hejuru ya byose ntawe uyasumba icyo kintu abanyarwanda umunsi bacyumvise ntibazongera kurwara indwara ya hututsi ntibazongera kurwara indwara ya kiganduga ntibazongera kurwara indwara ya umuzungu umwirabura umuhindu umuki iyo ntabwo bazongera kuyirwara umunsi bayikize niba batabizi niba batagize gute bazajye mu bindi bihugu bitegereze barebe uko bigenda barebe uko bikora ese basobanurira gute ko njyewe ndi gakara hano bampa uburenganzira bwanjye wabivuga gute kufirirwa tubeshya tugira gute ibi n'uko baguma imbere y'amategeko abantu turareshya bakatwubaha n'ugakara n'umuntu bo barabizi n'umuntu bo barabizi barabyubahiriza abanyarwanda umunsi babimenye bakabicengerwa hano iki nize hano cya mbere na nize kigira hano ni ikintu cyo kwiga ngo please ntabwo nari mpize ntabwo nari nzi kuvuga ngo please narazaga ngo ugafata ikintu nkigendera ufata ikintu nkigendera umuzungu yaje kumpa ikaramu ayimpaye ndayifata hanyuma ngiye kuyifata arayigarura ayisubirana arambwira ati kuki utavuze ngo merci arambwira nari kubivuga maze kuyima ati no abirabura ndabaza ntabyo bari kuvuga murakoze
ntarengwa yaraducengeye niko halo mbaduko
ariko yarayimpaye nyuma yaho yarayimpaye gusa yarambwiye ati mujye mwiga kuba kugira umuco w'abantu niyo kintu nshaka kumbwira nta nubwo yaranze yari n'umubiri gidaheri yari nayo twari kuri gare de timide nta nubwo ari n'ubuna hano narinde ariko ni ibintu byerekana gusa imico n'ibiki byose umunsi abanyarwanda twize kubaha amategeko ikibazo kitarangira cyose murakoze narangije
urakoze mbere ko mpa ijambo Jean Pierre hari iyo mbonye Kagame agenda akarahira agapfukama karahira imbere ya FMI ati rwose tinzafungura ibitabo ibigo bya leta byose bizajya bimurika uko bikoresha umutungo wa leta mu mucyo n'iki byose muri transparence na leta izajya ibikora igitanga raporo y'ukuntu icunga umutungo wa leta umutungo w'abaturage ukoreshwa n'iki byose mu mucyo njye mpita nkubita akajisho kuri za raporo z'abashyaka ngo bya bintu bavuga muri RGB ngo byerekeye ngo transparence ngo imiyoborere myiza muri RGB abantu bavuga ngo imiyoborere myiza ngo transparence ngo imiyoborere inyuze mu mucyo ngo amanota 99% ubwo ayo manota bayavanaga he niba koko leta y'u Rwanda yemera ko ibigo byayo kandi ni byinshi cyane bidacunzwe mu mucyo bicunzwe nabi bagomba gushyira hasi ibitabo bakongera gutangira bundi bushyashya bakiga gukorera gucunga neza ibya rubanda bagacunga ibintu mu mucyo nk'uko FMI ituba ibishaka ibisaba kandi niba yarabisabye ni uko nyine yari izi ko ibyo bintu bikorwa nabi ayo manota ashyaka yahaga imiyoborere myiza ngo u Rwanda rucunzwe neza imicungire myiza imiyoborere myiza ibintu biri gukorera mu mucyo amanota 99 ayo manota bayavanaga he urumva rero ko ibintu byose ni ukubihigiye gusa urabona ko biriya bintu bajyaga babeshya ngo imiyoborere myiza byose ni zero bo Jean Pierre Jamoni ryabo
urakoze cyane Edouard mbanze ngushimire nshimire na mbaduko ibintu ni byinshi byerekeranye n'uburyo Kagame akoresha umutungo buriya ibintu by'umutungo mu gihugu cy'u Rwanda yabyize ibyo nk'uko naratangiye mbivuga ariko tugarutse kugira ngo abe transparency ku mitungo akoresha hariya mu gihugu kuba n'izo za FMI zitakimwizera buriya na za World Bank zigiye kuzamo nazo zimubaze kubera ko ibyo amaze gukora ni byinshi kandi we yumva mbese kamere y'uriya muntu w'ubutegetsi bwe iteye ukundi bimwumva ko ngo bo bakorerwa ibyiza gusa ariko bo ntibakorera abandi ineza ibyo dukunze kujya tubivuga aho avuga ngo yenda ngo Buganda ngo bufite abantu bamurwanya ariko we yaba afite abarundi barwanya Burundi akumva ko ngo kubagira we kuri we nta kibazo aho ngaho dukunze kubivuga aho nyine abagaragaza yuko we ngo ari umuntu ugomba kubahwa ariko ntiyubaha abandi ugasanga ni ikibazo gikomeye ariko urebye nko kugira ngo batangire kuba banemera ko icyo kintu kigomba gukorwa ngo bajye berekana nyine abahe abaramburira ibitabo bereke uko umutungo ukoreshwa ni uburyo bwerekana yuko nta cyizere bakimufitiye of course ntago azabikora nabikora zanabishye ariko ni ikigaragaza yuko icyizere bari bamufitiye yarabivuzeho mbaduko avuze kuri bya Anglo-Saxon batakimufitiye icyizere ni ibintu bimaze kwigaragaza cyane cyane kubera ko amafaranga bimaze gusobanuka neza amafaranga yashyira muri biriya avuga ngo muri sekirite ngo y'igihugu mu mutekano ubona ukuntu ibintu byo guspyinga ukuntu byaje urabona ni ibintu bya vuba ariko yenda bo bari baranabibonye mbere ntibabitangaza hanyuma nubwo nabira by'umuntu byo kujya gufata abantu nyine nka kuri yafata abantu nka barusese bagina kujya kumenya ngo kana kavuga iki mu bihuguru himbara nka himbara uri muri Canada kumugenza kumushyiraho ingenza iki twagiye twumva abantu benshi yewe nko mu gitabo uyu Mikararonge kiriya cya Do Not Disturb nabwo yarabivuze ati ari nk'umuntu yakagombye kunyica ariko ntabishoboye ariko tavuga ko Kagame n'umusaza atabigerageza ibyo ni ibintu rero abantu bose bamaze kubona yuko amafaranga ahabwa atayakoresha mu mibereho y'abaturage abaturage bararira nta mutekano bagira nta n'umutungo bafite noneho uko kurira kwabo n'utwo bafite ahubwo aratubambura ibyo twavuga by'imisoro y'ubutaka urumva iyo ari gusoresha imisoro y'ubutaka bakongera bakanatanga ngo n'amafaranga y'umutekano buri muturage w'umunyarwanda agomba gutanga ibyo byose birigenda bikagenda akayashyira mu ntungo by'umutekano ari byo twumvisemo biriya bya Pegasus biriya byo guspyinga abantu atangamo amafaranga menshi cyane kera twajyaga tuvuga uburyo yirirwa akora ingendo zitafite icyo zisobanuye ibyo byose ni ibintu rero byinshi cyane twatangiye kujya tuvuga kera cyane nk'abantu muri opposition ariko amahanga mu by'ukuri ntabyumve ariko noneho bakaba batangiye bamaze kubibona ko atari wa muntu bakwiye gukomeza kwizera kubera ko hari byinshi bamubwira bati kora ibi ngibi umugabo akemera akerekana ko ari umunyagitugu ari umuntu udakorwaho ubwo rero wigize indakorwaho ku muturage uzi ko yenda niba hari amafaranga menshi yavaga mu gihugu nka Amerika mu gihugu nk'Ubudage mu gihugu nk'Ubwongereza ibihugu byose abawisite bose muri rusange urumva ko ni amafaranga menshi cyane kandi mwibuke ko nta mu kwezi hari igihe twumvaga ngo rwahawe ngo miliyoni 50 miliyoni 100 miliyoni zingahe buri kwezi buri byumweru bibiri byumweru bitatu ibyumweru bitatu uko bigenda bishira ayo mafaranga yenda tuvuge yuko amenshi yenda yishyuraga niyo myenda n'ayo mafaranga yafushaga ubusa hirya no hino mu ngendo n'iki ariko noneho bigiye guhumira ku mirari icya kizera abaturage bari bamufitiye kiragabanuka kurushaho kubera yuko ntazakomeza kubirataho kuko burya iyo urambuye ibiganza uti nsaka niba nakwibye urebe icyo nakwibye ugitware niba ntakwibye nabwo ndeke ariko ubwo urumva bwa bwigenge yari afite bwo kuvuga ngo kwikoreramo mu isanduku y'igihugu yakagombye kumva yuko buri kugenda bugabanuka abo yabwiraga ati mukore ibi mukore ibi nta habinyujije nta tari itegeko nshinga byabitegetse ukumva ngo bagiye kuzana umuntu runaka bamuzanye n'indege bagize gute imaneko zigenda kwabo bantu ziba zishakisha zijya kwica cyangwa se kubahemukira ku buryo ubwo aribwo bwose kuri abavuga ngo ni ukubahutaza biriya byose bigendaho amafaranga rero ntekereza ko amahanga amaze kubisobanukirwa akavuga ati uyu muntu dufasha ni umuteroriste kandi baba bazi ntugire ngo n'abariya ba Saddam Hussein barabanje gukorera ibihugu by'ubuhangange neza ariko nyuma yaho bagasanga yewe n'uyu mugabo Kadafi nibwo tuvuga ko yari umuntu umwafurikaniste cyane ariko nawe yabaga afite imitungo myinshi kandi akorana neza n'aba wa West nyuma bakaza kumwigarika ntabwo ari no kumwigarika deja baba nka Kagame we ni ubuswa bwe ni ubwirasi bwe ni ubugome bwe cyane cyane kudakunda abaturage akumva yuko ngo azabana nabo bazungu akumva yuko ngo aribo bantu be urabona yuko byose bamaze kubishyira hanze kubigaragaza ko n'ubundi abaturage b'u Rwanda barakomeza bagakena nubwo izo miliyoni zasohokaga ngo zo gufasha u Rwanda yaba inguzanyo yaba impano se ariko mu by'ukuri abaturage ntaho bavuye ntaho bagiye kugeza ubu ngubu ubukene buracyakaze kurusha uko bwari bumeze ahubwo uretse kuba agenda abereka nka nk'iriya convention center iyo nzu rero ntago abari abaturage nta n'umuyirarira nta n'umwe ushobora kuyikuraho akavungukira gatoya ngo agaha abana bararire ibyo byose ni ukwirata cyane cyane ikibi kiri hariya yenda twavuga Kagame yubatse n'ubwo bwoba n'urwikekwe mu Banyarwanda ubwo twavugagaho imitungo ijya kuba nta tangazamakuru rihari ryigenga rishobora kuvuga riti ikigo iki n'iki gikoresha amafaranga angana gutya iki kintu gikorwa gutya niburiya ni ikibazo gikomeye uziko gufasha itangazamakuru mu Rwanda ntibihari na amafaranga bari abatubona bakora kuri za YouTube nibo bagerageza kwibonera ifaranga bakagerageza gutangaza inkuru zigera ku baturage kandi zikabatabariza igihe bari kurengana uwe rero yarabaretse bararengana iryo tangazamakuru ibyitwe kwari irya leta ntizigera wumva umunyamakuru wigihe cyangwa rushyashya utabariza umuturage urengana hariya mwakira gihugu ibyo ni ibintu bikomeye rero cyane abazungu bagomba kuba bamaze gusobanukirwa niba ababaha abamaze kujya bakoresha YouTube bakavugira abaturage bikagaragara ko abaturage bari kurengana na mbere hose ibinyamakuru bya leta nta nkuru bishobora gutangaza kugira ngo umuturage arenganurwe yaba arenganuwe n'umuturage mugenzi we yaba arenganuwe n'ubutegetsi ibyo byose bikwiye kujya hanze ibi rero noneho nayo mafaranga akoreshwa mu ntibagakwiye kureka ngo wa IMF ibariyo yikorirye igenzura ry'uko amafaranga akoreshwa n'abanyamakuru bwabo yari mishingije amaproje iki abanyamakuru bigenga barayitangaza bakavuga n'imitungo izagendaho bakabisesengura ugasanga n'itangazamakuru rirafasha ubuyobozi mu by'ukuri kuyobora amahanga akakugirira icyizere burari rubira bavuga ngo zandi umunyarwanda ibintu ngo made in Rwanda ngo ibintu byabo ngo twihariye ntabwo igihugu ntabwo u Rwanda rushobora ntabwo ari igihugu kikirwa ntabwo bishoboka kugira ngo rukore rwonyine yewe n'ibihugu baturanye bere kumvikana noneho n'iby'amahanga ibyo ngibyo ntabwo bishoboka muri iki gihe tugezemo cyane iterambere n'irikoranabuhanga nyine rituma umuntu igihugu icyo ari cyo cyose kiba dependa ku kindi ubu nubwo tuba tuvuga n'ibihugu bikomeye nabyo ibikenye ibyoroheje bidahari n'ibikomeye nabyo nta bukomere buba bufite buri gihugu rero kidependa ku kindi naho bariya ba Kagame bashaka kwigira ngo banyamwigendaho akavuga yuko ngo yayobora u Rwanda ngo rw'abanyarwanda okay ni rw'abanyarwanda ariko se abanyarwanda ntabwo bazaguma mu gihugu kimeze nk'akadomo ntabwo bishoboka ngo ufunge imipaka ngo uvuge ngo ntibazajya i Buganda abanyarwanda ntibazajya i Burundi ngo utangire ureme abanzi batanariho abanyarwanda baheze mu gihugu ibyo ni ibintu bidashoboka rero aya mahanga nayo yarabireba akavuga ati niba naba kapitaliste bashaka no kwagura nabo n'amasoko yabo niba ugerageza kwifunga ntugirane cooperation nabo muturanye urumva nabo bazavuga bati hariya nta soko tuzahabonera kubera yuko ntabwo ari hagari ntabwo hagutse hanyuma n'amafaranga boherezagayo agomba kuba makeya kuko ntushobora kwibaza ikintu nk'u Rwanda rushobora gupfa n'Ubuganda gishobora kumara umwaka imyaka ibiri batarumvikana ngo uvuge ngo ni ikintu kiri normali abaturage ubwabo barumvikana abaturage ubwabo bagakwiye guhahirana ni ibintu bisanzwe ariko kumva ngo umuperezida w'u Rwanda ngo n'Ubuganda ngo bari mu bibazo binibi baranekana ibyo ni ibintu biri bizari nta muntu wo mu West nta muntu wo muri iki gihe tugezemo wakwiye kugira ngo abyiteho ngo akomeze amukomere yombi ngo amwereke ko azakomeza kubona ifashanyo nk'izo yabonaga cyangwa se n'inguzanyo byose ibyo ni ibintu ahubwo uzongera kumva sinzi niba hari umazi haruherutse kumva bariya bakarara kamanzi bazanaga biriya bya doing business nayo yasubiye inyuma cyane ibyo ni ibintu byinshi bizajya bigira ibibazo kandi icyo gihe bajyaga berekana ko ngo bari kwisonga ubwo ni ibintu tuzakomeza kubona kandi bizakomeza kwiyongera cyane ko n'ingorane nyine n'isi iri kugenda irushaho kuba kugira ingorane nyinshi kandi ntizishobora gushira ahubwo zigenda zikurura n'ibindi ubu nubwo tuvuga COVID ariko nyuma yayo ingaruka zayo nazo zirakomeye cyane ku by'ubukungu cyane cyane kurusha kuba ubwayo yari bari bahanga abantu bari bahanganye nayo so ubwo rero nge muri make nkabona yuko igihugu cyacu kigeze ahantu habi tuba turarwanira kuvuga ati ubutegetsi buhinduke nicyo cy'ingenzi utari mu iyo nzira kabisa w'umunyarwanda akitekerereza ibindi bintu uwo muntu ntabwo turi kumwe ubutegetsi bugomba guhinduka abanyarwanda tukagira uburenganzira ku gihugu cyacu tukagira uburenganzira kubo tubana niba umuntu agize ubukwe niba umuntu apfushije umubyeyi cyangwa uwo bafitanye isano hariya mu gihugu akajya kumusura yisanzuye ibyo ni ibintu tugomba guharanira uwo muntu wifuza ibindi ntareke ngo dukore iki gikorwa ntabwo mu by'ukuri twakwiye kumutaho igihe tugomba kugerageza tugakora ibintu bituma tugira uburenganzira nk'ubwo abandi bantu bo ku isi bafite mujya mubibona abaduturanye abagande abarundi abahe bose kujya mu gihugu cyabo nta kibazo bafite baragenda bakagaruka bariya Nigeria tuba tuvuga nta kibazo bafite yewe ariko u Rwanda murabona n'agaterera nzamba no ahubwo nibo baza hanze ngo guspyinga kureba ibyo abanyarwanda bagenzi babo barimo kumenya ababana nabande bakora ibiki ibyo ni ibintu rero biri bizari tugomba kugerageza kurwanya nk'abanyarwanda tukivana mu kintu cy'umwijima FPR yadushyizemo duari ndumva ari byo navuga ariko ibintu ni byinshi ariko tugomba gukomeza gukora kubera ko diplomasi iri ya FPR kina tugomba kuko dushoboye ntizongere kuzamuka kubera ko ahigeze aha igeze hari indimuka nkaba narangiziriza aha rero mbashimira mu by'ukuri
dushigaje ingingo irimo gusanga ingingo imwe turayihutisha Jean Pierre donc ni ingingo rero na covid
naho n'ibintu nagira ngo mvuge ubwo turakomeza
okay urakoze nangize ngo urasezeye uragiye ka tarangiza bo donc hari ingi hari inkuru mwasomye mwese ivuga ko ngo mu Rwanda ziriya buriya bwoko bwa virus bwose bwahuriye mu Rwanda ari ubwo mu Bwongereza buriya bwoko bwo mu Bwongereza bwoko muri Afrika y'Epfo bwoko mu Bushinwa hariya hitwa Wuhan hari ubwoko bwose bwahuriye mu donc bwahuriye hariya mu Rwanda zose ngo zirahari noneho ngo hakaba hanarinda ubundi bwoko ngo burepresenta 5% ngo bwa virus batari bamenye ariyo urumva ko ziriya virus zose tuzi zose ziri mu Rwanda izikomoka muri Afrika y'Epfo izo mu Bwongereza izo mu Bushinwa zose zirahari izo muri California nayo hose zose zirahari niriya yo mu Buhinde byinshi delta nayo nyinshi cyane kurusha izindi zose zirahari niyo ngiyo yindi mu itare ya mitaramenyekana batari bamenye ubwoko bwayo bwashobora kuba ari cyashya wenda yo mu Rwanda batari bamenya ubwoko bwayo kandi kabiro presidenta gatano n'ibice bine kwizana icyo ni information kwa ikindi umuntu yavuga nuko murabona ko bashyizeho guma mu rugo bayita barigize kuri 14 kuri 14 ejo bundi bare bayongereyeho iminsi 5 gishyashya niki rero anga twakwibaza ni gute ko ubu ubwandu butagenda bugabanuka tukibona abantu benshi barwaye eske iriya minsi 5 guma mu rugo izaba yarangiye noneho ikibazo rero igisubizo kirahangaha hamwe basa nkaho bashaka ku ariko nkakeka ko mu mujyi wa Kigali kwerebazo ekonomike buriya inganda zihagaze ibintu bidakora biba birya abantu bamwe mu mutwe bafite business babona kwenda ari ikibazo ku ruhande rumwe ni ikibazo cy'abantu bakenye bakeneye kujya guhaha ngo soka kugira ngo babashe gukora babashe kurya kuko leta ntakifite ntacyo ibaha mwabonye ko ibaha utuntu tw'ubusabusa noneho amafoto yatangiye kujya hanze abaturage bahabwa uburyo ibiryo by'ubusabusa cyangwa se batabihabwa nabo basigaye noneho batinyuka bakavuga hari na audio wenda ijwi rya Amerika sinzi niba bayifite wenda baza kuyiduha ariko baza kuyidushyiramo niba bayifite ariko ibiryo batanga ni bikeye urumva ku ruhande rumwe ni abantu bakeneye gukora kugira ngo bashe kubaho ku rundi ruhande ni ubuzima kuko wenda niba virusi itararangira abantu bakongera bakivangavanga basubira mu kazi ntabwo iziyongera icya kabiri ni ikindi gikomeye none ni ubukungu bw'igihugu none bwahagaze urumva ko
ingamba zari zisanzweho zo kwirindikiza ca virusi ya corona ibisigura ko ingamba zaguma mu rugo zibandanya mu bice bimwe bimwe kugera ku igenekerezo rya 31 z'uku kwezi ku murwa mukuru w'u Rwanda harabidoga ko imfungurwa zihabwa abanyagihugu muri iki gihe batava mu mazu zidashikira bose Kigali mu Rwanda tuhasanga mugenzi wacu Eric Bagirubusa yagendeye bamwe muri abo banyagihugu
twageze mu mudugudu wa Ruhondo mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali Inyarugenge mu mujyi wa Kigali Madamu Jeannette Iradukunda aho mu muryango w'abantu batanu amaze iminsi mike abyaye umugabo watwara abantu kuri moto avuga ko yakunze kujya hatangirwa ibiryo agataha mara masa
baratubwira ati muzagaruke ejo tugezeyo muzagaruke ejo triste yanyu yapfuye se iyo liste ihora ipfa ibyo rero nibyo twibaza nk'abantu turi muri guma mu rugo ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikoma nkwe mfite umwana urya
ibivugwa n'uyu mugore sumwe hariko we bwana Jean Marie Vianenda hayo nawe atuye mu mudugudu wa Ruhondo avuga ko mu gutanga ibiribwa kubashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo hagenda hagaragaramo ibimenyane
yo mudamu wanjye yagezeyo baramuhakanira ngo ntabwo ari ku rutonde none ikirushijeho abari kubitanga n'abaturanyi batuye imbere yacu ni amarembo durura yabona baca ku marembo mu rugo bajya iwabo biyandikishije ngo urutonde ngo ntabwo rwabonetse
abemerejwe rya America ko batarabona ibiribwa bashimangira ko bakenye koko kandi ko nta bundi buryo bakesha maramuko muri ibi bihe uyu mugabo we wemeza ko atarageraho guhita ahabwa ibiribwa mu bambere anenga uburyo abashinzwe kubitanga mu kagari ka Nyabugogo babikora
sinshobora kumenya niba bano bantu bakorera abaturage cyangwa se hari abandi bantu bakorera kuko umuturage niba abonye ibiryo ubitanga baturanye atabimuhaye kubera wenda ibibazo bagirana cyangwa se kubera amakimbirane bigeze kugirana aravuga ati ibi bintu leta yewe yaranyibagiye kuko ni umuyobozi w'abantu n'abaturage ntabwo bazi kwivugira
uyu mugabo utaza ku rutonde rw'imbere mu bababaye agasanga ari ngombwa ko abahabwa inshingano zo kugeza ibiribwa ku baturage bakwiye kujya babanza kubaha amasomo ajyanye n'inshingano zabo
bakigishwa cyangwa se bagatekereza niba izo nshingano bagiye gukora bazishoboye bakumva batazishoboye bakazivamo mbifata nko guteranya abaturage na leta ntabwo niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara bakavuga bati abaturage bacu barashonje nitugerageze tukore mu kigega dushakisha uko dushoboye abaturage batadupfana barangiza bafata ibyo kurya bakabihereza umutwara sibo cyangwa se mudugudu bati dushyikiririze bino bintu b'abaturage mwirirwana yarangiza akabibima hagati aho ngaho ntabwo numva umuturage ukuntu uwo muturage azakunda na leta
abayobozi mu nzego z'ibanze bashyirwa mu majwi ko batari gutanga ibiribwa uko bikwiye ijwi rya Amerika ntiryabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza twashatse kubaza bwana Jean-Claude Niyibizi uyobora umurenge wa Kigali kuri iki kibazo ariko nawe yatubwiye ko atemereye kubivugaho bwana Niyibizi yavuze ko ibibazo by'ibiribwa bivugaho n'inzego zimukuriye ku murongo wa telefone ngendanwa bwana Yimingabo nziza umuyobozi nshingwa bikorwa wa karere ka Nyarugenge ntiyitabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje byabaye cyo kimwe no kuri bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gusa mu minsi mike ishize bwana Samuel Dusengiyumva umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari yatangarije ijwi rya Amerika ko hari ibiribwa bihagije byo guha abaturage aha yavugaga ko wagira ikibazo yakwitabaza ubutegetsi banyuze ku murongo wa telefone
twashyizeho uburyo bw'imirongo itishyura ndetse n'ibiganiro bitandukanye ku buryo umuturage wese waba yumva akeneye ibiribwa bataramushyize ku rutonde arabigaragaza akaba yabivuga bigahita bikemuka tukamugezaho ibiribwa hari nimero zitishyura za buri karere ariko na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ifite nimero itishyura 5353 bayihamagara ariko nanone n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamutwara sibo abakuru b'imidugudu biteguye gukomeza kwakira ubusabe bw'abaturage kugira ngo tubashe kubagezaho ibiribwa mu gihe kigufi
ku ikubitiro habarwaga ibihumbi bisaga 200 by'imiryango ikeneye ibiribwa ariko igenda yongera umunsi ku wundi nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu biribwa bitangwa harimo ifu y'umutsima ibishyimbo umuceri n'ifu y'igikoma cy'abana eh bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
urakoze kudushyiraho ako ka audio Chantari ubundi twavuze ko iyiguma mu rugo iriyatangwa ry'ibiribwa abanyamakuru batigeze babikurikirana cyane kubera nyine ibyabaye umwaka ushize abantu baratinye ariko none ubu buruburu biragenda turagenda tumenya amakuru y'ibibera muri iriyatangwa ry'imfashanyo y'ibiribwa mwumva rero ko amakuru atari meza cyane iyi nkuru umuntu yayifatanya hari inkuru yasohotse mu kanya ivuga ko mu turere tumwe na tumwe imirenge inkuru isohotse mu kanya rwose ngo imirenge ngo itangazo ku ngamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyumva rero yasinye Gatabazi yasinye itangazo ikavuga ko ngo washingiye ku itangazo rya minisitiri w'intebe zimenyesha ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 byo kwa 25 z'ukwa 7/2021 washingiye kandi ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima ku cyorezo cya coronavirus mu gihugu ngo amaze kubijyaho inama n'izindi nzego bireba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aramenyesha uturere bireba ibi bikurikira guhera tariki ya 28 Nyakanga kugera tariki ya 10/8 Bukanama ubwo ni iminsi ngahera iminsi 13 ngo imirenge ikurikira ifite ubwandu buri hejuru ishyizwe muri guma mu rugo kugira ngo ishobore gukurikiranwa neza dongo ni imirenge ngo ifite ubwandu bwo hejuru urumva ko ukurikiye imirenge uyibonye hari imirenge urebye umurenge ni nka komini hafi ya kera ni nka komini urebye kubera ko baravuga ngo mu Ruhango ngo mu karere ka Ruhango majepfo niho hari covid nyinshi cyane kubera ko mu karere ka Ruhango baravugamo umurenge wa Kinazimbuye Ntongwe Ruhango by'Imana na Kinira mu karere ka Muhanga ngo ni gitarama bakavugamo Shogwe ubwo ni imirenge igiye kujya muri guma mu rugo kwa bakize muri guma mu rugo ku itariki ya 28 zukwa 7 kugeza ku itariki ya 10 zukwa kuva ku itariki ya 28 zukwa 7 kugeza ku itariki ya 10 zukwa 8 muri uyu mwaka ubwo Muhanga ngo harimo Ishogwe Kiyumba Keza Nyamabuye Rugenda bari Muhanga na Mushishiro ni byinshi cyane hari Nyamagabe naho harimo imirenge myinshi ya ngwitwa Kamegeri Kibumbwe Gasaka na Mugano muri Huye hakabamo imirenge ya Tumba Kinazi na Gishamvu murenge wa Nyanza hakabamo imirenge ngo Busoro Mukingo Kibirizi na Kigoma mu murenge wa Nyaruguru hakabamo murenge wa Ngera ibintu bibyo ubwo mu majyaruguru naho na mu majyaruguru naho hari ntuza hari indi mirenge myinshi bavuze reka nzinyishake we na harimo abantu babakomoka aho ngaho mumenye uko banyu uko byabagendekeye abantu babakomoka muri iyo mirenge umurenge wa Kayonza irurindo byinshi uri harimo ngo mu karere ka Kayonza harimo imirenge ya Mukarage Mwiri Gahini na Murundi Rukara na Nyamirama mu karere ka Bugesera harimo Ririma Juru Nyamata Ruhuha na Shyara mu karere ka Gatsibo harimo Muhura Kageyo Remera Kabarore na Murambi mu ntara y'Iburengerazuba Inyamasheke harimo imirenge ya Nyabitekeri Sangi na Bushenge mu karere ka Rusizi harimo umurenge wa Nyakabuye na Gitambi Gitambi mu karere ka Karongi harimo umurenge wa Murambi urumva ko ni imirenge myinshi cyane urumva ko COVID iri hose mu Rwanda urebye iri mu giturage yarahageze kandi mbabwire ko hariya mu giturage hari ibibazo byinshi niho hari harunze abaturage b'abakene batagira isabune batagira udupfukamunwa harimo n'agafite agapfukamunwa baguza ababashije kubona bakamaze umwaka bagenda bagahererekanya ni ibibazo bikomeye cyane ikibazo rero nuko murabona ko ubu ngubu bagiye kujya muri guma mu rugo kuva ku itariki ya 28 z'uku kwezi kugeza ku ya 10 z'ukwa 8 mu gihe abo muri za Kigali bavuga ko ngo babongereho iminsi 5 gusa ubwo nuko ko bamwe bazajya bava mu rugo sinzi niba adabora iyo minsi 5 ihagize wenda ni bazayongera niba atanayongera umva ko bamwe barava muri guma mu rugo abandi bayijyamo abandi bayivamo abandi bayijyamo urumva rero ko nta gahenge gahari indi nkuru umuntu yavuga ni narangirizaho naho u Rwanda rwanditse ku nkuru ivuga ko ngo mu Bugande ngo Museveni cyangwa se ngo leta irimo gushaka kugurira abadepite amamodoka y'amajipe bira ibimodoka ngo by'amayero 48,000 no muri RFI iyo nkuru bayanditse bavuga ko wenda hafi amadolari 50,000 kuri buri mudepite kugira ngo igurire imodoka noneho bakavuga ko ngo ari amafaranga menshi ngo ayo mafaranga batagombye kuyatanga ahubwo bagombye kuyagura inkingo u Rwanda rero rubyandika uba wumva ko ibintu byacitse ko mu Bugande hari ubutegetsi buri irresponsable butita ku bibazo by'abaturage ko urumva bagenda bagurira abadepite ibimodoka bihenda ariko abaturage batagira inkingo noneho ariko ni byiza ko n'icyo kintu nyine bakizana bakagishyira aho ngaho bakerekana ko si byiza ko umutegetsi yirundaho ibintu atabanje guha abaturage ibintu by'ibanze noneho turebe rero ariko ahangaha bavuga ko i Bugande icyo kintu bacyamaganye baravuga no mu nkuru y'Abafaransa muri refera bavuga ati ikintu ntabwo sano passe pas biratera induru biratera imvururu kubera iki bitera imvururu nuko mu Bugande ari demokarasi abaturage bemeye kuvuga mu Bugande impamvu mu Rwanda aho haba byinshi bibi cyane tugiye kubireba biruta iby'u Bugande ariko abaturage ntemere kuvuga niba Perezida Kagame ashobora gusohoka akagikora ingendo 50 mu mwaka zigatwara miliyoni 17 z'amadolari cyangwa zigatwara miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda amafaranga ashobora kuvuza abaturage miliyoni 5 n'igice mu mwaka kugurira mituweli abaturage miliyoni 5 abanyarwanda baracicika bo ntacyo kuko nta demokarasi yari ariko mu Bugande baragurira abantu imodoka abadepite imodoka abaturage bagahaguruka imiryango itegamiye kuri leta igahaguruka ikavuza induru abantu bakabyamagana kubera iki kubera ko ntabwo ubutegetsi bw'Ubugande hari kimwe n'ubwo mu Rwanda ntawe uvuga bose baraciye bararumize bakora ibyo bashaka urabona turi muri guma mu rugo ntabwo Kagame yigeze gurira abaturage udupfukamunwa byo duhora tubivuga bigapfuka mu mwaka gurubusa imiliyoni imwe y'amadolari yari kugura abaturage bose umwe bakamuha agapfuka mu mwaka ariko reba ahaye umunigeria amuhaye kado y'ubutaka ufite agaciro ka miliyoni 3 miliyari 3 na miliyoni 600 kandi turashaje muri guma mu rugo abaturage ntibarabona twadupfuka munwa aragura ibintu byose ashaka arakora imishinga aratangaza imishinga y'ibitangaza abaturage batarabona udupfuka munwa wewe watubwira uti ninde watibuka kutubwira ngo ibugande basesagura kurusha mu Rwanda cyangwa se ibugande bahaye abantu amadolari umurese bamuhaye amadolari 30 ibiryo babitanze nta muntu ugize wicwa n'inzara mu Rwanda icyo batanze ni iki bimanye isabune bimara gapfuka munwa n'inkingo ntizirahagirizo bavuga ntizirahagira amafaranga araje bajyana mu mahoteli yabo ese ku ibinyamakuru byo mu Rwanda kuki bitamanga icyo kintu ko amafaranga yaje yinguzanya miliyoni zigiye kuri 600 agomba kwita gukemura ibibazo byaguma mu rugo kandi mu bibazo byaguma nako agomba gukemura ibibazo bya covid byatewe na covid mu Rwanda kandi ibibazo bya covid ko n'agapfuka munwa karimo n'isabune irimo no gufasha abakene no kugurira no guha abarimu amafaranga barimu batagiye ku kazi kubaha ibibatunga ko birimo kugabanya amazi igiciro cy'amazi ko birimo kugabanya igiciro cy'umuriro ko birimo n'umuriro ko birimo abana batabasha kujya ku ishuri nabyo ko birimo kuko leta igomba kubarihira ibi byose ko ntacyo leta yakoze none bakarenga bakajya kureba ibibiri bugande bya bindi ngo mu kibuga gise ku rugyo cyangwa se nakubwira niba wawundi wo muri bibiri yavugaga ngo afite ngo umugogo mu ijisho rye ariko akajya kureba kazi kari muri ijisho rya mugenzi we ibi bintu u Rwanda rwakoze gestion mbi cyane ya COVID-19 bima abantu ibintu by'ibanze ahubwo amafaranga baraterwa bajyana mu mishinga yabo mu mahoteli yabo mu mishinga yabo mishinga mini y'agatsiko ibyo nta munyamakuru mu Rwanda wabyanditse ariko barimo kureba ibibera ibugande ngo batazimudu sinshaka kuvuga ko ndi byo ngibyo bihabera ari byiza ariko bajye babanza kureba ibibera iwabo bimeze bite ni biki eske ni ibibera ibugande ni bibikurusha ibibera mu Rwanda abanyamakuru mu Rwanda bagiye bagira akantu ko kwikubita agashyi bakavuga bati reka tubanze turebe iby'iwacu tubinenge mbere kujya kunenga iby'ahandi reka ndekere aho ngaho ijambo ni ryawe
ijambo
yego shanta yego
mbo reka nsuhuze n'abaje mu kiganiro kwifatanya natwe nsuhuza mbaduko nsuhuza na Jean Pierre turi kumwe muri kiganiro nagira ngo nongereho akantu gatoya kuri iyi ngingo y'ibi ngibi by'ukuntu bari kuje iki cyorezo cya covid mu Rwanda urareba ugasanga ari ikibazo giteye inkeke bari kugenda nyine bari gufunga ahantu hose mbo twarabibonye yuko nyine ngo kugihe bari bihaye bongeyeho iminsi 5 ariko se niki kitubwira yuko muri iyo minsi 5 bagiye kongeraho abantu bose bazaba bakize nihe garanti bashobora kuduha batubwira bati sidora abantu bari barwaye nabangaba ariko kubera ko twongeyeho iminsi 5 wenda muri abantu banaba bazaba borohe wenda hazaba hasigaye abangaba naba ibyo nta kintu babitubwiraho na gatoya ariko ubundi hariho nuko wenda nta sinkibireba cyane ukuntu ubwandu ibintu by'ubwandu ukuntu l'incidence l'auto d'incidence ntago nkibireba kubera yuko nini bintu ubusanga ari no kubeshya n'iki cyose ku buryo nta confiance njyewe njya mpa ibintu by'imibare baba bari kuvuga banabeshya n'iki cyose ku buryo niho hantu rero nari ndi kwibaza nti iyi minsi 5 bari kuvuga ngo ngiyeho kandi batwereka ukuntu bagiye noneho bafunga nyine imirenge imwe n'imwe yo mu turere utunutu ngutu none se buriya nibyo bizatuma nibura icyorezo cya covid kigabanyuka koko mu baturage bo mu Rwanda ntabwo mbitekereza neza ko ari cyo kizagabanyuka bitewe nyine n'izi variya zirindwi ngo zahageze noneho esheshatu pito noneho ngo zahageze harimo n'imwe noneho ngo batari bamenya iyayo ejo bundi nubwo twahoze turi kuvuga tutunga ubu noneho ushobora gusanga ari variya yo mu Rwanda ushobora gusanga igihugu kizajya kigenda kigira variya yayo kigira variya yacyo ku buryo nyuma bizatera kwibaza n'izi nkingo baduha ukaba wabyibazaho cyane abasanga ari ikintu giteye ikibazo ariko rero ikintu hano njyewe nagira ngo mvuge njyewe ni ikintu mana yanjye ubu buryo barimo bagenda bavuga ngo barita ngo ku cyorezo cya covid buryo bavuga ngo bari kugenda babyitaho buryo ngo bavuga ngo bari kugenda babikora uburyo bari kuvuga ngo baragumisha abaturage mu gihugu uburyo bari kuvuga bati nabonye uriya kabyenera mbetezi uriya ministre ubutegetsi bw'igihugu gatabazi bashyizeho ejo bundi avuga ngo ukuntu ngo bazajya nabonye ntabwo ntagari uyu munsi nabonye ariko iriya deux jours hari gusobanura ukuntu bazajya bagenda batanga ibiryo ngo batanga ibiryo buri hantu batanga ibiryo buri hantu ngo bahamagarira aba bantu ngo dore hari ibi n'ibi bigomba gukorwa ariko se nka buriya reka tuvuge tuti dukurikije ingamba u Rwanda rushyiraho zo kurwanya covid koko ni ingamba zijyanye n'igihugu cy'u Rwanda zikaba zijyanye n'amikoro igihugu cy'u Rwanda gifite icyo ngicyo ni ikibazo nibaza namwe mwasubiza mute bitewe n'uko mubyumva ikibazo cya kabiri nakwibaza na ndavuga nti nubwo bwose u Rwanda rukennye nibyo koko rurakennye kandi ntibakazajya birata bavuga ngo barakize ntacyo bakizemo ntacyo bafite u Rwanda nta kintu ruproduza na gitoya u Rwanda nta bu nta ekonomi susoro rufite u Rwanda rurakennye na dukeya rufite nubwo twagiye twiba Congo ibyo tujye tubivuga bigaragare ni ibintu bigaragarira buri wese none se nimba bavuga bati dore uko icyorezo kimeze dore uko icyorezo gihagaze mu bukene bwacu dufite dore twarafashijwe twabonye imfashanyo dore uko zihagaze izo mfashanyo tumaze kuzibona eske twazikoresheje icyo twaziherewe cyangwa nkize hagati ntago njyewe njya nibaza ukuntu buri gihe nkunda kubyibaza buri gihe nkabyibaza ni gute bakora priorisation mu bintu biba bikenewe byo gufatirwamo ingamba za covid bwana kabagema wari uri mu bivuga uri kuvuga uti aba bantu barafashijwe babonye imfashanyo babonye amafaranga menshi ahagije ku buryo rwose nko mu bintu bijyanye n'isuku mu bintu byerekeranye no gushyiraho udupfukamunwa ibintu by'amasuku byo gutanga amasabu n'ibintu byo kubona amazi ahagije ibyo bintu byose ni ibintu dukurikije imfashanyo n'inguzanyo u Rwanda rwabonye ibyo bintu rwose ni ibintu byagombaga guhita bishyirwa mu bikorwa ako kanya kandi bikaba byari no gutanga umusaruro kandi ndatekereza ko buri munyarwanda wese yashoboraga rwose kubona ubwo buryo cyane cyane uburyo bw'isuku uburyo bw'agapfukamunwa ibyo ngibyo ni ibintu byashoboraga guhita bigerwaho ako kanya iyo imfashanyo n'inguzanyo u Rwanda rwabonye ruhita koko rukoresha ayo mafaranga icyo rwayaboneye mwarabibonye mwese rero yuko aho kugira ngo izo mfashanyo zikoreshejwe icyo u Rwanda rwaruziboneye amafaranga barayafashe nyine bayajyana reka mvuge ko bayajugunye bafashe amafaranga barayajugunya barayajugunya ngo bagira ngo by'ubukerarugendo muri ayo mahoteli yabo ibintu imitire ibintu bitagize ikintu bimaze kubyerekeranye n'ikibazo bari lo probleme yari covid lo probleme iracyari covid no kugeza ku uyu munsi none se ni gute uvuga ngo ugiye gukemura ibiba ubona ibabawe ni gute ubona icyo wagombye gukemuresha icyo kibazo aho kugira ngo bari kigikoresha ahubwo noneho ukirengagiza ikibazo cyari gihari ntugikemure ukagitera umugongo ahubwo noneho igisubizo wagombye gusubirisha icyo kibazo ahubwo ukajya kugikoresha ibitajyanye n'icyo kibazo njye niho hantu njya nicara nkavuga ntariko bariya bantu nibura bajya bicara nka rimwe na rimwe bagakora auto evaluation y'ibintu y'ibikorwa bakora nk'ubu ngubu imyaka ibiri giye gushira iki cyorezo cya COVID kije kigeze ku isi yose na buriya bicaye bubwabo bakireba muri mihwari bagafata mihwari bakiramo bakavuga bati reka ariko turebe uko twagerageje gukora turwanya iki cyorezo nka buriya bo bakwiha amanota ngahe hari umwana uje uvuga ati mbahaye zero ariko na zero nje ntayo nabaha kuri njyewe zero ni nyinshi cyane nje nabaha mwe najya hasi ya zero nabajya hasi ya zero mukubaha amanota nkurikije ukuntu barimo bajera iki cyorezo cya COVID nibakomeza gutya ahubwo iyi COVID izarimbura abanyarwanda dore ko n'ubundi usanga kenshi na kenshi n'ubundi aricyo kintu hari bo bashaka kugira ngo abanyarwanda barimbuke burundu ntago mbona risi y'ukuntu ni ibibazo nyine ni ikibazo kiri ku isi yose n'ibihugu turimo bikomeye biracyarwana bisakashaka ariko nibura abaturage b'ibyo bihugu ntawitwa n'inzara nta uhondagurwa ngo yasohotse ngo bamugumishe mu nzu ntawe bari guhubusa none abaturage baragerageza kubaho ubu ngubu noneho igitenge cyo kugira ngo ibyo bihugu noneho bigerageze kuzamura na ekonomi yabyo noneho rero agahugu kangana akadomo nk'u Rwanda kayobowe na kariya gatsiko mu bibeshyo byinshi mu binyoma byako byinshi ugasanga barimo bavuga ngo barimo baratanga ngo ibiryo ngo ku bantu bafungiwe mu nzu ariko bagenzi banjye abo bantu bajye bamenya yuko natwe tuvugana nabo abo bantu turabakontakta bakatubwira amakuru ikiriho nuko itangazamakuru ryigenga ryarakumiriwe mu gukurikirana ubwo buryo ngo barimo bakoresha ngo batanga ngo imfashanyo z'ibiribwa abaturage ils en peuvent plus ils en ont ras-le-bol ku buryo benda nko reka mvuge ku explose n'utwo tuntu two kubabeshyeshya bamara kubabeshyeshya utwo tuntu ubwo ngubwo ariko abo ngabo ni abagize imana bakabubonye utwo tuntu two kubabeshyeshya kubera yuko noneho harimo ahubwo n'ikintu giteye ubwoba ikintu giteye ubwoba ni ugufata reka mbyite izo ngirwa mfashanyo ziba ngo zatanzwe ngo bajye gutanga ngo ibiryo ngo mu midugudu iyi n'iyi noneho ahubwo ugasanga abo bantu abo bayobozi b'imidugudu noneho ibyo biryo nibo bari kubifataho kugira ngo babihe abaturage ugasanga noneho barimo barabikubita ibitugu babikubita no ku mitwe babyirukankana babijyana mu ngo zabo aho kugira ngo babifashishe aho bagombye kwifashisha kandi harimo za biri nyinshi cyane ngo ku buryo noneho ubwo ngubwo naho bigeze muri iyo midugudu hari aho bigenda ngo bigahera hejuru aho ngaho ku buryo abayobozi abo ngabo bagitifu abo ngabo abayobozi nibo bafata ibyo bagombye gufashisha abaturage batuye mu midugudu yabo no mu mirenge yabo n'iki cyose noneho akaba ari bo ngo babyiga bagabanyiriza abaturage bagaheba burundu ngo ukagenda ngo babahamagaye ngo mugende mujye gufata ngo ibiribwa hanaha ukagenda ugasanga n'izina ryawe ngo bariciyemo umurongo ahubwo uteza ahubwo byatanzwe ryari byigeze bitangwa ryari ko ntawe nigeze mbona utambuka ahangaha abaturage bikabacanga nyine ubundi bakongera bagataha bakagenda amara amasa nyine bikoreye amaboko ku mitwe bahebye nguko uko inzara irimo yicira abantu mu ngo no mu mazu aho babafungiye ariko ndatekereza yuko nibikomeza gutya abaturage bazahaguruka bavudukane hari aho mperutse kubona rwose nimba ari mudugudu sinzi uwamunyujijemo umutego ngo ibiryo yarabyirukankanye abijyaniwe bamukubita imitego bamukubita hasi mudugudu rwose bamukubita hasi neza naravuze nti ariko muratekereza nk'ubu ngubu tuvuge nimba ari n'umuceri nimba ari n'iki wenda yarajyanye cyangwa simbizi nimba ari n'ibyo bigori ntimuratekereza n'umuturage n'utumutunga n'urwara ku buryo n'uwo muturage n'umwara ubwe gute se bazajya bakuramo wenda ingrès d'ori cyangwa ingrès ya maïs akaba ariyo bagenda baha buri muturage bazajya ubundi babitanga gute no aba gatsiko gatsiko ni murekeraho nge burije mara mvuga ni barekeraho kwihamenyo y'isi yose kuko barisebya ku buryo bisigaye biteye noneho ni sesene bisigaye biteye ni kirungurira bisigaye biteye biteye ibi byose bishobora kubaho umuturage rero wo mu Rwanda niwe wenyine muturage wowe muturage w'u Rwanda muturage w'ubutuye u Rwanda niwe wenyine nongere mbisubiremo niwe wenyine wo guhaguruka ukirwanaho nta muzungu nta mushinwa nta munyamerika nta mufaransa nta mudage nta muntu wari wose uzahaguruka ngo aze kukurwanirira wowe arwanira uburenganzira bwawe iyo nzara ni wowe uri kwitana abana bawe aho ngaho muri iyo nzu ufungiyemo noneho dore ngo ko bitakiri guma mu nzu ngo ni guma mu cyumba kubera yuko noneho niyo usohotse ukagera ku irembo ibibando urakubitwa ibibando urahondwa nyine ngo iruka nkasubira mu nzu ugende mu cyumba ujye kwihisha uzihisha mu cyumba kuzageza ryari kandi ubuzima wari ufite ari ubuzima bwo gusohoka ukagenda ukajya gushakisha kugira ngo ubone icyo wagaburira umwana wawe uzabikora iminsi ibiri uzabikora iminsi itatu ku munsi wa kane nibigera ubona abana barimo baguhondobereraho nta kintu baha kuva mu gitondo kugeza nimugoroba bizagenda bite urabona bizarangira gute nigutubona ejo hawe we munyarwanda reka nguhe umukoro we munyarwanda uri mu Rwanda ejo hawe heza urahabona gute niba ukomeza gufungirwa gutyo mu nzu ugakomeza gufungirwa gutyo mu cyumba ngo kudafite n'uburenganzira bwo gufungura ngo idirishya ngo uba wareba ngo igiti kiri kuba hanze uko hanze biri kugenda urabona wowe bizagenda bite ejo hawe hameze hate ejo hawe urahabona gute abo mu gatsiko bo icyo ntago ari ikibazo bafite umugatsiko barahaze umugatsiko bamerewe neza iyi covid bari kuyungukiramo rwose imfashanyo ziri kuza imyenda iri kuza barahembwa ukwezi kurashira bagahembwa ukwezi kurashira abana babo bameze neza baragaburirwa nta kibazo bafite naho wowe munyarwanda wowe uciriritse urabona byazarangira gute urabona uzakomeza kubaho gutya kuzageza ryari uzakomeza kubabara gutya kuzageza ryari wowe munyarwanda haguruka wirwaneho haguruka urwanire uburenganzira bwawe haguruka ubaze nimuturubikana ko gatsiko kubera yuko ni mwebwe mubabaye ejo hanyu heza ni mwebwe mugomba kuharwanirira ejo hanyu h'urubyaro rwanyu ni mwebwe mugomba kuharwanirira nta wundi rwose uzabarwanirira nimuhaguruke rero murwane ku burenganzira bwanyu be gukomeza kubabeshya be gukomeza kubabyina ku mubyimba kandi bahaze mwebwe murimo mupira aho ngaho babafungiye muri ayo mazuno muri ibyo byumba ngo nimwihishe covid ngo barabazanira ibiryo kandi ari ntabyo ahubwo ari ukubabeshya n'ibyo biryo barimo ngo bita ngo barabazanira batabazanira ngo bibagereho ahubwo aribo babyiga bagabanira bagakomeza n'ubundi nyine kwishyira mu bifu byabo rero rwose agatsiko nta bushake na butoya rwose gafite bwo kuba kagira ngo umunyarwanda abashe dimwe kubaho umunyarwanda abashe guhumeka umunyarwanda abashe kugira icyo yakwimarira ntabwo ibyo ngibyo rwose biri mu bikaraje inshinga agatsiko ntikarajwe inshinga no kugira ngo umunyarwanda nibura abashe no kuba yabona ikintu abasha kurya izi ngamba rero bashyira bavuge ngo barakoresha nta kintu zishobora kumara kubera yuko nibyo nyine turabimenyereye kuba twereka ibintu byiza bakatubwira ibintu byiza ariko ibikorwa bikabya n'ibikorwa ugasanga bitagize aho bihuriye nibyo nibiba byanditse cyangwa nibiba byavuzwe banyarwanda rero nimwebwe mubabaye nongere mbisubiremo muhaguruke mwirwaneho muhaguruke murwane ku buzima bwanyu muhaguruke murwane kuri ejo heza hanyu hazaza kubera yuko nibikomeza gutya iyi covid rwose agatsiko kazakomeza gakire kazakomeza gahabwa amadeni kazakomeza gahabwa imfashanyo imfashanyo zitazagira icyo zibamarira abanyamakuru murabibona nyine yuko bashyizeho Radio Rwanda niyo iri kuvuga buri gihe ngo ukuntu ngo ibiribwa byatanzwe ngo ahantu aha ariko tukibaza impamvu bakumiriye itangazamakuru ryigenga kubera itangazamakuru ryigenga ridashobora kugera aho hantu ngo ritubwire ukuntu ibintu biba biri gukorwa iki cyose amakuru tubasha kubona ni mwebwe mugerageza bakeya mu baturage bagenda bafata udufoto bagenda bafata utuvideo ati nimureba ahantu uko byari byifashe uko byari byifashe niba koko gasiko kumva kari gukora ibintu bifitiye akamaro umunyarwanda niba kumva koko agatsiko kari gufasha umunyarwanda ni kareka aho hantu hose bari kutubeshya ngo bari gutanga ibiribwa itangazamakuru ryigenga naryo rihagere ritubwira uko byari byifashe ritubwira uburyo bari gukora ritubwira ukuntu abanyarwanda bari kubona ibiryo ritubwira ukuntu abanyarwanda bishimye ritubwira ukuntu abanyarwanda rwose bahaze bari guteka bari kurya kandi bakaba banezerewe bwana kabagema rekane kwizimba mu magambo cyane nicyo kintu nagira ngo nongereho kuri ingingo ariko abaturage nibahaguruke barwanira uburenganzira bwabo nicyo kintu nagira ngo nongereho murakoze
urakoze cyane ku itegeko bya byiza uduhaye Chantali ubwo nayo nasaba ko amasaha tujyanye cyane amasaha aravanse cyane arihuta najya amasaha mbaduko niba hari igitekerezo yaba afite yagitanga akanasezera tukarangiza narangiza ndajya kwa Jean Pierre ijambo ryawe mbaduko
yego urakoze uranyumva Edwaye
wenda kumva
ya arakoze madame Chantal icyo nakongeraho nuko ibyo nashaka kuvuga byose hafi ya byose mwabivuze ubwo rero reka ngerageze mvuge mu ncamake icya mbere nuko mu bihugu ku isi nzi nafitiye nsoma u Rwanda nicyo gihugu cyakoze miss management ya covid 19 donko nuko miss management nuko bavuga yuko cyakoze nabi mu kugerageza ufasha abene gihugu mu kubakingira mu kubafasha kugira ngo barebe ukuntu icyorezo kitabageraho ingaruka zikabije haba kubayisabune haba kubagapfukamunwa haba kubashakira ibiryo mu gihe bababwiye ngo nimage babagume mu rugo haba kandi cyafashe imfashanyo nyinshi ubwo ndi gusubiramo ibyo madame Chantal yavuze cyahawe imfashanyo nyinshi kibona n'imyenda myinshi hanyuma amafaranga cyatemerwa cyajyanira mu mahoteli aho kugira gutsiba ibyuho cy'amahoteli bubatse bafatanije n'ama mafia bo hanze hanyuma abaturage bacyura umunyu icyo ni ikintu kigaragara ikindi wenda kitavugwa nyine cyane cyane mu Rwanda batavuga n'abanyamakuru baburije kugira ngo batagire icyo bakivuga na gatoya nuko noneho nigeze kubivuga ariko corona noneho yabatamaje bakomeje kujya bapfundikanya babeshya ariko noneho byageze ntabwo bazashobora kujya babihishahisha batubeshya batubwira ngo bafite imbwa zi gusuzuma covid ngo ni abambere muri Afurika batubwira ngo ni abambere muri ibi n'ibi batubwira ngo abandi bose ni abaginga mu Burundi ntacyo bashoboye Tanzania ntacyo bashoboye Kenya ntacyo bashoboye mu Uganda ntacyo bashoboye ubungubu bacanganyikiwe nibyo bituma uri kubona zaguma mu rugo za hato na hato tanto Kigali ngo biteye gutya ubundi hambi mu maprovensi cyangwa mu turere no mu ntara bateye gutya byabagoye byabananiye no kujya bahishahisha babeshya ngo babahaye ibiryo ntabwo mu minsi iri imbere ntabwo birakunda kubera ko ntabwo wakomeza kubeshya igihe kinini igihe kirekire ubeshya abantu bamwe kandi barenga miliyoni 12 ntabwo bizabakundira ikintu nakongeraho ni uko ngo u Rwanda rurakenye wi ariko kagarakize cyane kagana na Crystal Ventures barakize cyane barakize bikabije kurusha n'abantu benshi ku isi barimo ba miliyarderi bakeya bo kuri isi icyo nicyo navuga hanyuma ikindi navuga ku byo mu Bugande nibyo naguseta niko nabyumvise niko nabibonye biteye isoni n'agahinda nibanenge niba tirora nitagira gute ariko hari utubazo mfite dukeya nabaza yuko nyine ngo mu Bugande baguriye ba depite Prado nabaza nti
abadepite bo mu Rwanda bo bagenda ku magare cyo ni kimwe cyangwa yes niba ukisubiza umuyobozi bariya badamu benshi dufite mu nteko ubwo ntabwo bakunda imodoka abadamu burayi ntabwo bakunda imodoka cyane uretse ko nibo batwara za SUV ngo kubera ko ngo zingo bakize agisida ngo zabarinda nje tumusanga abarusiya akazi n'aba bariya ba oligarishi abana babo abakobwa babo nibo usanga bagenda bya SUV binini cyane biri hejuru kava mu gasanga kameze nk'aka naya tekanishe cyane bo ikindi ibyo bahembwe amafaranga yabo ko ari abadamu benshi mu nteko cyangwa bafite ubuyobozi bukomeye mu kuko abadamu batejwe imbere barayafata bakajya gufasha bagakora aide sociale bagafasha abo bantu bagumye mu rugo abo bantu bakenye abo bantu bari ku muhanda abantu handicapé biko mu Rwanda no muri Afrika tugira abantu benshi bujya bibimuga batagenda neza barwaye imbasa barwaye ibiki abo bantu barabafasha amafaranga bahembwa uziko bahembwa akayabo barayafata bagafataho makeya bakajya gufasha abo bantu babakene kugira ngo uvuge ko mu Bugande bo nyine byabo no kwifotoza no kwi ntabwo bita ku baturage muri makeya mu Bugande ya nkaba narangiza mvuga yuko kunengo mu Bugande yego hari byo nanjye nanenga Bugande niyo yayo ariko rero ntabwo ari u Rwanda rwarugumye kunenga Bugande icyo ni icya mbere nta na kimwe rugomba kunenga ku Bugande niko mbibona tuzaba Bugande nubwo butunze n'u Rwanda kuva na kera ibyo ntabwo ari bishyashya nta nubwo byazanywe na Kagame na mbere yaho ni nabwo Bwana Mutunze niwe ariko na kera na kare Uganda bwari butunze u Rwanda haba ku bitoki haba ku bintu byinshi haba ku na transport ubwo rero nk'abana bavuga ko batagombye kwibwa babeshya hari akandi kantu wenda ndangiza unyihanganire gato niyo minota itadushiranye narabajije ntese kuki uriya mujenerali barashe akarokoka nk'igitangaza umukobwa w'agapfa n'uba jenerali wa Mara kuki bakamuha burende nabajije umuntu uzi Ubugande cyane aranseka arambwira ko ushati kuko uri umugihinga bigezaho ati uzi ukuntu burende ihenda ni none se kuko agafite nyinshi kuko afite iz'umuryango zigera ku icumi hafi ku icumi ati wari uzi ko imwe igura ibihumbi 500 by'amadolari ati ayo mafaranga arakenewe ntabwo Ubugande bwayafata ngo buyagire gutyo icyo kibazo nanone nakibajije barashe chef d'état major mu Burundi ntibamwica kuki batamuha burende nabwo banshubije icyo rame mu réponse banshubije ngo ayo mafaranga ni menshi cyane none rero nindi usesagura kandi muzi burende kagafite ibyo nta utabizi nta kwirwa tubiza n'abana be n'umuryango we n'iki byose bagenda muri burende niyo nkaba nanavuga ngo ibyo bihugu bigurishije izo burende kaga byarangiza bikatubeshya ngo ritumukuraho byo ntibiba bitubeshya nibo bakereye igitugu bakagishimangira bakagishyira mu bushorishori bakamuha pegazusi bakamuha byose barangiza bakadukina ngo ridumukuraho nabo ni rimwe na rimwe mbona ari ni ugutekinika nabo ni ukubeshya badufashije kuko abandi baperezida baravuga bati ibintu birahenda cyane ntabwo twajya kubigura ndakeka n'ibyo kubigura bakubaza batari ku bintu urabigurira iki ariko kaga bakabimuha ako kanya nk'ugiye kugura isabune cyangwa ugiye kugura ipikipiki cyangwa ugiye kugura igare ibyo bintu nabyo
ariko yesi amafaranga babiguha ntabwo ari ntabwo abimuhera ubuntu ni amafaranga yiba abaturage nawe ubiyafite bo wagenda bakabiguha indege ishatse wagenda bakaguha mu leta wabibonye
hari ibintu ntapfa kugura no hari ibintu ntapfa kugura na Pegasus
umukobwa amafaranga wubahiye abakiriya nawe babiguha urumva ntabwo Kagame yavuga ngo agiye ngo ikigendajuru ngo kigendajuru se ufite amafaranga ntiwagenda ukababwira uti mfate mu kigendajuru mukizamure mwandike izina rya nyogokuru cyangwa rya mubyara wanjye ntibabikora ako kanya se amafaranga ikomeza
simbizi hano hari ibintu ntagura hari ibyo najya kugura bakambwira bati hari n'ibyo najya kunanya amafaranga ngiye kuyabita ari menshi bambaza bati bakuye hehe ubu niko amategeko ameze hari ibyo bavuga bati do sobanura aho yakuye sobanura aho bikuye sobanura ukuntu wabigezeho uzabikoresha iki nk'uko umukobwa rusesa abagenda yavuga ati iriya Pegasus igurwa na leta nta bandi bazigura kandi leta impiga ni imwe gusa ni u Rwanda kuri u Rwanda rwose afite imigero ivuga ngo ntabwo rwamuhize rurata igihe kuko nta wundi muntu n'umwe ufite intere yo kumuhiga n'umwe bo ariko ubwo wenda reka nirangirize mbashimira mvuga shimangira ibyo madamu Chantal yavuze avuga abwira abaturage ngo nibahaguruke navuga ngo niduhaguruke cyane cyane biyemeje hanyuma dushyira imbaraga hamwe tujye mu cyerekezo kimwe tureke gupfusha igihe ubusa tureke gupfusha imbaraga zacu nkeya ubusa hanyuma turebe ukuntu twatigisa agatsiko hanyuma tukareba ukuntu tugakuraho tugatsinsura kuko kari mu manegeka nubwo kirwa kabeshye ngo karakomeye ngo karakomeye ntabwo ari byo uriteka nta na rimwe bajya bemera ko bagira faiblesse ariko ntabwo kameze neza muri makeya kari mu manegeka murakoze mugire ibihe byiza
urakoze mbaduko kuri iki kibazo cy'Ubugande u Rwanda ruvuga ngo rusa nk'aho rose ku Bugande ngo ngwaguriye imodoka ziremereye abadepite batari babona covid zo kuvura zo gukingira abaturage nako batari babona inkingo zo gukingira abaturage nawe umuntu yababaza ati se ko bari abadepite bo mu Rwanda bafite ibimodoka bahembwa amafaranga menshi cyane amamiliyoni angahe buri kwezi n'amamiliyoni n'imodoka bihenze cyane ko abaturage bo mu Rwanda bari abo mu bukene bukabije bari mu bukene bukabije babimye udupfukamunwa byabujije leta kugumya guhemba abadepite abadepite nta modoka bari bafite ziremereye z'ibijipi by'ibitangaza kandi abaturage barabuze udupfukamunwa ubwo rero bajya bareka kujya kujora ibibera ahandi bajya babanza bajore ibiba mu Rwanda urakoze reka njye kwa Jean Pierre Jean Pierre jamuri ryawo
murakoze cyane abivuze neza rwose mbaduko ariko nagira ngo mubwire yuko ibintu tuvuga by'amahanga kuyabureminga ngo ikibazo ni amahanga mu by'ukuri kuba mugurira burende ntabwo nawe nyine ni buriya rusimbi urabona ko abari gukina urusimbi ntabwo ari umuntu nawe wavuga ngo aya mahanga yamwizeye mu gihe yavuga ngo yahagaritse jenoside n'ibiki byose ngo ubungubu nibyo agikurikiye ahubwo we akina urusimbi urebe ukuntu yavuye ku Banyamerika akava ku Bongereza ubungubu akaba ari kumwe na Macron buriya uriya mubano ubona yakereye ubuse wavuga ngo amahanga niyamushyigikiye ubuse wavuga ngo umubano afitanye na Macron mu by'ukuri ushingiye ku kuri mfite kwavuga ngo nagira icyo amuha Macron twavuga ngo ntiyarakwiye kukimuha urabona ko byose ni ukubeshya ahubwo kaga anyuramo hagati gutyo asa nk'ukina urusimbi ukina urusimbi yagira amahirwe ukabona biciyemo yagira ibyago nyine ukumva yenda baramugabanyirije ariko ikibazo ni twebwe abanyarwanda mu by'ukuri tugifite kugira ngo turebe ukuntu twahaguruka twashyira hamwe tugakuraho uriya muntu cyane cyane nk'abanyarwanda bari mu gihugu twaherekare tuvuga bamushyigikira kandi babona ko ari mu makosa amakosa nabo bayabona bavuga ati ashobora kuzagira ingaruka kuri twe cyangwa ku bana cyangwa ku buzukuru b'abanyarwanda hanyuma bakamushyigikira bazi neza ko ari mu kubeshya cyangwa ari mu makosa kero ni ikibazo kitureba twebwe abanyarwanda twese yenda amahanga niyo yaza ariko yazaza mu by'ukuri abanyarwanda ubwabo bafashe ingamba zo gukuraho buriya butegetsi kubera ko nta gihe bwigeze mu kinyarwanda bacu umugani ngo kabaye icwende ntikoga nta gihe bwigeze buvugisha ukuri uretse na covid ibashyize iri kubashyira hanze twari dusanzwe tubizi ko nta kuri kuba mwakiriya gihugu abakora ibintu byose twagiye tuvuga ukuntu babeshya imibare bakavuga ngo abanyarwanda ngo bavuye mu bukene ngo abanyarwanda bahawe inka ngo bafite inka ngo bazagira inka murazumva birya byose ni urusimbi Kagame bari gukina ariko arukinira hejuru y'abanyarwanda ubwo bagombye kureba bakavuga batese ni izihe nyungu mu by'ukuri tubibonamo umugabo yagize gutya yiyubakira Kigali Tower n'iriya Kigali Convention amazuye abaturage basigaye arasenye uko ashatse urabizi yarasenye bariya ba Rwigara yarasenye za Kiyovu kiriya cy'abakene bariya ba Mirimo bariya banyahe undi we akazamura amazu atabonana ariko abandi baturage akumva kuri we ntacyo bamaze ari zero nibyo ari gukora biriya bintu kandi biniyongera ku bayobozi bariya bayobozi bo hasi bariya bita ba mudugudu n'abo mirenge n'iki byose bashobora kuba harimo abadahembwa noneho abo bo hasi tuzatinye gukoresha umuntu bya politike bariya abantu babirirwa mu bibazo by'abantu bya buri munsi mu gitondo abaturage bagize ibibazo ki bagiye mwa biriya bintu byo kubarura amasambu gutanga imisoro y'amasambu n'ibiki byose bariya n'abo abaturage bo hasi babyirirwamo kandi badahembwa ibyo bikaba ari ibintu ari ingaruka zikomeye kuvuga ngo uzanye ifashanyo yo gufasha abaturage ngo we mudugudu ngo uje guha abaturage ibiryo kandi uzi kumaze ukwezi ibiri kugenda birirwa mu bibazo by'abaturage udahembwa abo bayobozi hose barabanza bakihemba ntacyo biba babwiye kuvuga ngo umuturage ngo babe bari we bahi ibiryo cyangwa bamuhi ibigize gute kandi nibyo bityo tubimenye ibyo biri abatubwira ngo bazafasha ngo abaturage bose ntabwo bishoboka ibiryo nabyo ubwabyo bari bikeya ibyo rero bigatuma haza mu by'ukuri amacakubiri ariko uko byari bisanzwe nta kintu biri ya leta tuyitezeho cyiza twavuga ngo n'ubundi tuzakibona tugeze tubona mu bihe byiza mubanze murebe nk'iyi vision 2020 yarangiye bimeze gute n'ibindi byose nuko bimeze Kagame tuzamubona ari umuntu wigendera kuriya we asa n'uwemeye kwitwa mu dictature nk'uko nyine abenshi bamaze kubibona akabyitwa avuga ati nzapfa sindizi nzakira sindizi we agakomeza umugambi wo kugira ngo akomeze ahonyora abaturage agenda kugira ngo agende yifatiye benshi ariko mu by'ukuri ikibazo kiri mu Banyarwanda twavuze nk'abari abantu b'abasenyeri abandi bantu bakomeye abadogiteri bitwa ngo barize bafite amashuri atabarika ba dogiteri n'ibiki byose ariko ugasanga mu by'ukuri baracyafite ikibazo gikomeye cyo kutumva ko igihugu ari icyacu twe abanyarwanda nayo mahanga niyo yafasha twebwe abanyarwanda twabanje kugira icyo dukora kandi kinakomeye ubwo rero naha twese ariko kuvuga ngo duteze amakiruko akari agasiko mu by'ukuri amazi yamaze no kurenga inkombe murabibona ahubwo ngiye buriya nagira inama yenda gukora ko abari abantu bavuga bati bazatwandike tugira amashyaka kandi si nibaza n'icyo bayandikira ahubwo bagombye gushyira hamwe bagakora bagajya bafasha abaturage bakabatabariza nkuko n'ubundi babikora bagafatanya n'abari abanyamakuru bigenga bashobora kuvugira abaturage bagashyira amajwi yabo hamwe bakavugira abaturage hanyuma ibyo byo kuvuga yenda ngo bazajya amashyaka ya politike ngo bajye muri za biriya bya FPR igira nyine byo kwishyira hamwe mu mashyaka usanga byo ntacyo bimaze ahubwo bagakora iyindi mivomo yo kugira ngo ifashe abaturage bivane mu bibazo barimo kuko ntibari kubona ko niko ibibazo bimeze bizakomeza byiyongere kurushaho kuruta uko bimeze ubu ngubu izo rero akaba ari ingorane ku muntu muri kurukunda igihugu cye twese tugomba guhaguruka tukarwana uru rugamba tutikoresheje kubera ko ni ingaruka za buri munyarwanda wese ni ingaruka z'igihugu cyacu yenda abantu bose bavuga bati dukunda u Rwanda ariko ntishobora gukunda u Rwanda dukunda n'abaturage ibyo bintu FPR irabikoresha kuba yica abaturage ikabakubita uko ishatse ariko mu by'ukuri yarangiza ikavuga ngo turi abanyarwanda ngo dukunda igihugu dukunda iki ntabwo ari imisozi igihugu ni abanyarwanda ntabwo ari iriya migezi cyangwa ibiti no abanyarwanda nibo kwanza bagomba gukundwa no gukorera bagakorerwa ubuvugizi bagakorerwa urukundo nk'abaturage b'igihugu kuko n'abandi bikorerwa icyo kibugande yenda ntabwo nakivugaho cyane ariko biragaragara yuko mu Buganda bateye imbere muri demokarasi niba hagize ikosa riba niba batanze ikintu ubona mu Rwanda bahagurutse ukibaza niba bo batabona yuko mu Buganda bateye imbere mu cyo twavuga demokarasi nubwo hari wa mugani na Afurika yose twayinenga hari byinshi wanenga ariko ntaho bahuriye n'u Rwanda niba umuntu ashobora kuvuga cyashatse akiyamamaza ntafungwe yafungwa bugacya yavuyemo biwacu bakatirwa imyaka n'imyaka itabarika ibyo rero nta ni ibintu bidahuye nkaba rero narangiza mbashimira abo twafatanyije ndumva mbaduko rwose yatanze ibitekerezo byiza na Chantali Edouard we n'ibisanzwe kubufata umwanya ugategura ikiganiro kugira ngo abantu baganire basesengure ibi bintu abanyarwanda barusheho kubyumva kubera ko niba badashobora kumva ngo baganire ibintu babisesengure ntabwo bazashobora no kwibohora ikibazo kizakomeza kugira ngo ni umugambi twese tugomba guharanira ndashimira rero abo na Serge na n'ikipe yose yaragitaho kandiwe kubera ko ni umugambi bihaye kugira ngo bafashe abanyarwanda gusobanukirwa demokarasi yabo n'ibibazo igihugu gifite kugira ngo tubone uko twibohora muri rusange rero nkaba narangiza mbashimira mwese abo twafatanyije nshimira n'abadukurikiye n'abazakurikira iki kiganiro muri rusange rero nkavuga nti dukomeze kurwanya aka gatsiko ariko duharanire demokarasi iyo izaduha uruvugiro tugakora ibyo dushoboye gukora tugakorera igihugu cyacu tukagiteza imbere rero murakoze Edouard mukomereze aho ngaho
urakoze nawe Jean Pierre ndagushimye mbaduko ndamushimye na Chantal na Serge ndabashimye badufashe kubanga kw'ibyuma n'abanyarwanda bose badukurikiye bose ndabashimye Imana ibahiri bari nabo ubwo tuzakomeza ubutaha ibiganiro byacu kandi turasaba abanyarwanda bose cyane cyane ababa mu mahanga muri diaspora kuba bagira icyo batanga kugira ngo izi radio zacu zihana demokarasi zikangura abaturage zibashe kugumya gukora kubera ko akazi dukora ni akazi gakomeye muri inkundo ya demokarasi tuba turimo abantu bagomba kuganira ibibazo bakabivuga ibikorwa n'abantu bakabinenga kugira ngo buhoro buhoro aba imitwe y'abantu abantu bahindukire mbega abantu bahindukire bajye mu murongo nyawo ntabwo tudafite itumanaho ntabwo tudafite amaradiyo tudafite itumanaho ntabwo ibintu byagenda ni igikoresho gikomeye mu guhindura ubutegetsi radio nizo mpamvu rero mwese ababishoboye mwabaje kugira icyo mukora mugataha uko mwishoboye mugafasha radio yanyu itahuka ibakorera akazi gakomeye buri wese agataha uko yishoboye ariko tugashyira hamwe kugira ngo turebe uko twasigasira iradiyo yacu igumye idukorera akazi kubera ko iradufasha cyane murakoze rero mwese Imana ibahire turabakunda cyane kuri radio itahuka mugira amahoro y'Imana ni kabageme Eduard bategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugira amahoro y'Imana Imana ibarindishe ukuboko kwayo
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twogera kwa gahindura cy'inyu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye Naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro.